afternoon, wonderful people. Great Biafran, wherever you are on this planet. This is Radio Biafran live transmission from Kuala Lumpur in Malaysia. We have been here now for the past few days, and I am honored and delighted to say that our brothers are gathered here, and it's an honor to be in their midst. We continue to reiterate that Malaysia is exceptionally strong. The people we have met here are very, very strong. Biafra is alive and well in Malaysia, I am glad to report to everyone. But that today's program will adopt a new dimension. We are going to broadcast in exclusively Igbo language today. We said when we come to Malaysia we shall do this, and that's what we intend to do. So please, if you don't understand Igbo language, if you're struggling with it, go and look for an interpreter. Ask people to tell you what they intend to do, how they are going to do it, so that you can understand and follow what we are saying. Please, I would appreciate if you can all put your phone on silent, please. It will help us a lot. This is a town hall meeting, it's called. Nke a bụ nzukọ ụmụnna ka anyị nọ n'ime ya na Malaysia n'ụbọchị nke taa. Eji m aka na ụmụnna anyị niile dị iche iche, ebe ọbụla ha nọ, na mpaghara ụwa ọbụla ha nọ, ga-enwe ike gee ihe anyị nwere iwetara ha n'ụbọchị nke taa, tinye ya uche, tụlee ya, hụ uru ọ ga-abara anyị na njem anyị na-aga bụ ịzọpụta Biafra na ajọ ndị mmadụ nọ n'ime Naịjirịa. Nwere ohere na-anabata unu niile, ndị na-ege ntị, ebe ọbụla nọ n'ụwa niile. Mụ onwe m, Nnamdi Kanu, abụ m onye ndu Radio Biafra. Site n'ike nke Chineke, ana m agara ụmụ Biafra ozi n'ime mmụọ na eziokwu. Asụghị ngọngọ, atụla egwu mmadụ ọbụla, alaghị azụ, n'ihi na anyị ga-enweta Biafra. Ma anyị enwetaghị Biafra, anya nwụọ n'ime ya, n'ihi na ndụ nke mmadụ dị ọwụghị ndụ ka a dị ihe. Anyị na na-emegbu anyị, na-egbusi ụmụnne anyị, ụmụ nwaanyị anyị, nne nne anyị, ndị Awụsa chịrị nna ma chịbata na Nsụka. Ha hụ nne nne anyị, ha eji di na ha n'ike bunye ha ọrịa niile dị iche iche. Onye Awụsa di na cha nna ma odi na nne anyị n'ụlọ, anyị agbapụsị aka ụkpaka na ebe niile dị iche iche. Mpụ, arụrụ ala, ihe ọjọọ na-eme n'ala anyị, anyị agba nkịtị. Anyị sị na ihe niile ndị a niile abịala n'isi njedebe, n'ihi na Radio Biafra pụtago arụsị abịago ọgụ. Onye ọbụla sị na anyị agaghị enweta Biafra ga-anwụ, ezinụlọ ya ga-emechi. Onye ọbụla were ihe anyị na-akpa, ụbụbọ niile anyị na-akpa nkata niile, isusu ọnụ dị n'etiti ụmụnne, were ya pụọ n'ezi, ga kọrọ ndị nro, onye ahụ ga-anwụ, ezinụlọ ya ga-anwụ. Ọ bụghị na ekpere aka ka ga-eji egbu ha. N'ihi nke a, ọ dị nnukwute mkpa na onye ọbụla bụ onye iro nọ n'etiti anyị, onye ọbụla nwe akpịrị ogologo, onye akụnụba nke ụwa na-anya isi, onye si n'ọnya kacha ibe ya, biko ka o si ebe a wezuga onwe ya. N'ihi na ndị a chọrọ ebe a wụ ụmụafọ, ndị a mụrụ n'ala Igbo, ụmụafọ Igbo, ndị bụ ọganihu Igbo n'obi, ndị chọrọ ka isi n'ohu wezuga onwe anyị, ndị chọrọ ka ihe bata, ka ihe ọma bata n'etiti anyị, ọ na-achọrọ ka anyị na-ahụ kwa ụbọchị. N'ihi na unu ebuliela aha Biafra elu, ndị Malaysia. Tupu anyị abịa n'ikuku, akpọrọ m osote onye isi anyị bụ Dr. Dozie Kedifikenga Nnewi. M si ya ka ọ gwa unu okwu, ọ sị anyị na o nwe njem ha na-aga Anambra State Elders Forum. Ọ sị n'abalị a na a ga-ekele Malaysia ekele pụrụ iche n'ikuku, ụwa niile ga-anụ olu ya, n'ihi na ihe m hụrụ ebe a juru m afọ. Ana m asị, ọ bụrụ otu a ndị Malaysia si na-akpa agwa, ka ụmụnne anyị niile ga na-esi akpa agwa ebe ọbụla ha nọ n'ụwa, Biafra ga-abịa nwanne echi. Ọ gaghị eru otu afọ. Chineke nna wụrụ m onye aka ebe n'ihe m hụrụ n'obodo a, o juru m afọ. Ọ bụ nke a ka m ji were ịhụnanya na obi dị umeala na obi ụmụnne na-anabata unu niile n'otu n'otu, na-asị na otu unu si za Biafra oku, ọ kwa otu a ka a ga-esi azụ unu oku na mkpa ọbụla dị n'ime ndụ unu. N'ihi na anyị alawala alawa, anaghị etufu oge. Biko nwanne m nwoke, were mikrofon a nye m nwanne anyị a ka o were duo anyị n'ekpere. Biko, akwọ nke n'ebe a, biko duo anyị n'ekpere.
Ndị Igbo, anyị ekele Chineke maka na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ọ Chineke na-ebu ụzọ. N'afọ a Jizọs, Eze Onyenwe anyị na Jehova, Eze na-ekpesara ọgwụ. Anyị bụ ụmụnne gị agbakọọ n'ụbọchị taa ịbịa kpaa otu Biafra ga-esi wee dị mma, ikpe otu a ga-esi wee nwere onwe anyị. Maka na onye enwereghị onwe ya dịka onye ji eji, anyị wee na-arịọ gị Eze Onyenwe anyị na Chineke ka ị gbata gbaa n'ọnụ ndị Igbo ọgụ, ka ihe anyị bara ebe a n'ụbọchị taa bụrụ ihe gị owu si, ka ọ ghara ịbụ ihe emesịa adịka enwere ihe a na-eme, ka ọ bụrụ ihe anyị atụta mkpụrụ, ife ya atọ atọ dịka omenala ndị Igbo. A sị m na okwu anyị ji ibe ka anyị ga-ejikwana, a sị na ọ ga-adịkwa ndị Igbo nọ na mgbirisi a mma, nwanne anyị nwoke bịara abịa ọ ga-adịkwara ya na mma. Mgbe a ga-anọcha ebe a taa wụọ na ihe ọma ga-eso anyị wụọ na ihe na ya ji bịa ebe a, anyị ga-enwetata ha ncha. And nwanne anyị Chineke bi n'igwe ka ọ gbata n'ozu oke bịa nọnyere anyị. Ihe ọbụla anyị akpa ebe a ka anyị kpee ya n'udo na ịfụnanya, ka anyị kpee ya dịka ụmụafọ Igbo na-enweghị nsogbu ọbụla, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị.
Unu emeela dịka anyị si kwuo, onye ọbụla kwuru okwu ebe a, ihe niile anyị kwuru ụwa niile na-anụ ya. Eleghị anya anyị na-agakwa n'ihu, onwe ụfọdụ ụmụnne anyị nwere ike kpa anyị n'igwe, kpa anyị n'ekwentị, ka ha nwee ike kele unu, maọbụ tinye ero, maọbụ tinye atụmatụ ofu maọbụ abụọ. N'ihi nke a, ọ ga-amasị m na anyị ga-agba okirikiri ebe a nwee ike kọwaa ebe anyị si pụta. Aga m esi n'aka m wee malite na mụwawo nna m Dịkanụ. Dịka m kwuru n'izizi, ọ bụ mụwawo onye ndu redio Biafra site n'ike nke Chineke. Mụ na-agara ụmụ Biafra ozi n'ime mmụọ na eziokwu. Ndị dịnyere anyị ozi anyị na-aga bụ ndị a na-akpọ Council of Elders of the Indigenous People of Biafra, bụ ndị nna anyị ha nọ n'ụlọ, nke onye isi ha bụ His Royal Majesty Honorable Justice Eze Ozubu, retired. Eleghị anya ya onye isi ọha na eze nke izizi. Osotu ya bụkwa onye isi ọha na eze mgbe mbụ bụ Dr. Dozie Ikedife Ikenga Nnewi. Ode akwụkwọ Council of Elders ndị Biafra bụ Ered Achuzie. N'ihi na njem anyị na-aga, anyị kwadoro akwado, ndị nna anyị ha so anyị n'azụ, ọbịa mere anyị ji na-agbasa ozi, atụghị egwu mmadụ ọbụla. Mụwa bụ onye isi ama fara ukwu Ibeku. Ọ ndị bekee gụrụ ya ụmụahịa, aha ya wụghị ụmụahịa, aha ya wụ Ibeku. Tupu ha erute n'ebe anyị, ha gafere ahịa a na-akpọ Afọ Ibeji. Nwa bekee ajụọ ndị na-azụ ahịa, sị ha, ka ihe na-eme ebe a? Nwa nwaanyị ekunie, sị ya, n'ebe a bụ ọma ahịa, ebe a na-azụ ahịa, dịka asụsụ anyị siri dị. Nwa bekee detuo n'akwụkwọ ya ụmụ ahịa. Uwe megide njem rute n'ahịa a na-akpọ ahịa Beach, nọ n'Ibeku. Ọ sị, eleghị anya ndị a nọ ebe a na-emekwa ihe ndị nke mbụ na-eme. Ọ bụrụ ma ndị ahụ gbakọrọ na ụmụ ahịa, na ebe ahụ ga-abụzi old ụmụ ahịa, nke ọ bụrụ n'ihe ụmụ ahịa. Otu esi nwee old ụmụ ahịa na n'ihe ụmụ ahịa. Mụwa bụ onye Ibeku, ana m ekele unu, ndewonu. Ngwa, gata ebe a, onye isi gata ebe a. Kee maịkrofonu ka Ikechukwu were malite. Anyị ga-aga gburugburu kọwaa ebe anyị si pụta, n'aha anyị, onye kpọọ aha nna ya, n'ihi na akpọọ gị n'ala Igbo, a ga-asị nwa m ọ bụ onye mụ gị. Nwokenye a ga-asị gị nwa m ahụ ọ bụ gị, never. Ọ ga-asị nwa m ọ bụ onye mụ gị. Anyị na-eri n'ala na nna, ọ bụghị na nne. Biko gaa n'ihu.
Ụmụ Biafra, ekene m unu. Aha m bụ Ikechukwu Enyiagụ. Aha nna m bụ Ani Enyiagụ. Abụ m onye akpa atọ n'Ụmụrụ Mgbe, n'Udi, nke dị n'Enugu ugwu steeti nọn
ndewo.
Ụmụ Biafra, ndewo.
Ndewo.
Afọ m bụ onyinye nlebedi m. Nwa
biko na-ekwu welie elu gị elu biko.
Nwa Samuel Ngwedo nlebedi m. Esi m from Mgbidi, Imo State, Oru West Local Government.
Oru West, ndewo.
Ndịba ya ekele m unu.
Ndewo.
Afọ m bụ Ụzọchukwu Igbo Anugo. Afọ nna m bụ Obioma Igbo Anugo. Abụ m onye mgbudi in Oru West Local Government, Imo State. Ndịba ya ekele kwa m unu.
Ndewo.
Ụmụ gị abụla ekele m unu.
Ndewo.
Afọ m bụzi nna Kensiri Chukwu Na-eke. Mụ nwa si Anambra State, Oba, wee na-eje.
Ndị dị mma mmanụ.
Ndewo.
Afọ m bụ Basinachi Ife. Afọ nna m bụ Onyabụeke Ife. Esi m n'obodo a na-akpọ Umabi n'Udi n'Enugu Steeti. Ekenekwa m.
Ndewo.
Ndịba anyị, ndewo. Aha m bụ Darlington Onyebuchi Ude Ibunam. Esi m from Oru Ifite, Ekwusigo Local Government, Anambra State. Ndịba anyị, ekenekwa m.
Ndewo.
Ndịba anyị, ekene m. Afọ m bụ Kenneth Chikwado Eze Ọnụ. Esi m na Umezogu Village, Ihiala, Anambra State, wee bịa.
Ndewo.
Ndewo, ndewo.
Ndewo.
Afọ m bụ Ifechukwu Nwanunenyi. Aha nna m bụ Okereke Nwanunenyi. Abụ m nwafọ Ihiala, Umadowie Ezian.
Ndewo.
Ndewo.
Onye ruru afọ Ọdaọnụ. Aha m bụ Leonard Okoro. Aha nna m bụ Fidelis Okoro. Esi m Ishi Agụ in Ebonyi State.
Ndewo.
Biafra Makani. Aha m bụ Obilo Anthony, ọmọ onye Nze Eziachi, from Olu Local Government Area of Imo State. Mama.
Ndewo. Ndewo.
Ekene m.
Ndewo.
Afọ m bụ Valentine Nnamdi Onichamba, from Nimo, Njikọka Local Government, Anambra State.
Ekene
m.
Ndewo.
Nimo Makan.
Ndewo.
Afọ m bụ Chukwuka Godwin Onwepe, onye Rift na-ekwusigo local government. Ndewo. Ekene m.
Ndewo.
Ụmụ Biafra, ekene m.
Ndewo.
Afọ m bụ Chibonam Ani, maọbụ onye ngwu Enugu Steeti. Ndewo.
Ndewo.
Biafra, ekene m.
Ndewo.
Afọ m bụ Okudelichioke. Esi m Kano West Local Government, Enugu Steeti. Ndewo.
Ndewo. Nwannoma. Ndewo.
Igbo, ekele m.
Ndewo. Biko nwanne m nwoke Ewele Iwe, chetakwa ebe ị nọ ka anyị jụọ ndị na-akpọ anyị n'igwe. Biko, na nke a bụ Radio Biafra, na ihe m na-ekwu. Biko, na anyị nọ na nzukọ ụmụnne na ụmụnne na Kuala Lumpur, Malaysia. Aha ọ bụ gịnị ka ebe si na-akpọ?
Aha m bụ Michael Okuchukwu Ozamandianeze.
Ka ebe si na-akpọ?
Esi m Kuala Lumpur, Malaysia na-akpọ.
Ndewo.
Ndewo nna m. Anụna m maka programụ a na-eme maka ihe gbasara Biafra na mgbalị Radio Biafra na ihe gbasara Biafra kemgbe tere aka na. So anụmachi maka olee the main reasons for this very program.
Isi nọ na Kuala Lumpur, Malaysia.
Yes.
Ụmụnne gị zukọ ebe a, gị na-ajụ ihe mere ha ji pụta. Ha ga-eji n'ọnụ ha sara onwe saa gị ajụ nke ị na-ajụ.
Ị ga-asa gị mma mara ebe nwa nọ na ha ọrụ nyere. Ị ga-asa gị mma mara kpara m ga-ajụ onwe ha. Ewa na ụbọchị adị mma.
ugwa na nsogbu adịghị. Ị ga-enyeta anyị obere ohere ka anyị kekọwacha ugwa anyị ọfụma, anya chigata azịza gị ajụjụ a nọ. Ndewo, biko gbasa ozi, ị ga-ahapụtakwa n'oge na-adịghị anya. Ndewo, ndewo, biko ewelim nwanne m gaa n'ihu.
Igbo, ndewo. Aha m ọwụwa Prince John Okonkwo, ahụmụ onye isi agụ Ilivo local government Ebonyi State. Ndewo.
Ndewo.
Ụmụ afọ Igbo, ndewo.
Ndewo.
Ọmụ ọ bụ chief Izuchukwu Wajagu, esi m ọzọ obodo na-ekwuzigoro local government. Onye nna na onye bụ Chendo na ọzọ obodo, eze ndị Igbo na ara Malaysia, ọwa ndị Igbo niile, afọ enyi amala enyi. Ndị Igbo, ọ ga-adịrị nna mma.
Ndewo.
Igbo maka ahụ.
Ndewo.
Aha mụ Excel Ugochukwu Adumekwe, ahụ mụ Umoko Dike Okwele Onimo, local government of Imo State. Igbo mma mma.
Ndewo.
Igbo mma mma nọ. Ndewo. Afọ mụ bụ Frank Dahl Olisadebe Orizu, esi m na ifite nkwụle ezinaka n'ime omenaka gọọmenti na Anambra steeti. Onye nọ n'ala ọnụ ya bụ Oyiwan Ofuyi Ekelekwa Mụnụ.
Ndewo. Eche m maọbụ Chibu Ọkada Igbo, eche megara wụ sekọnd. Ndewo, ndewo nwanne m.
Ebe oyi wee mma mma nọrọ. Onye nọ n'ala ọnụ ya bụ Richard Ngozi Anyanwụ, ahụ mụ onye ezinite Mbise n'Imo steeti. Ihe je ma na Malaysia o Biafra. Ndewo.
Ndewo. Akwa ebe unu ka arụsị, arụsị a na-akpọ kekwa ahụ ya. Choko na eze na-akwụ ya.
Alụbagala.
Alụbagala. Ndewo. Ndewo.
Igbo ekele m unu. Afa mbụ Okechukwu eze nne. Esi m Ichida na Anambra steeti. Wee bịa. Igbo, ndewo.
Ndewo.
Ndị be anyị ekele m unu. Ụmụ obi afọrọ ekele m unu.
Ndewo.
Onye na-ele elu ya bụ onye bụchi Henry Ụkahịanwa. Aha nna m bụ Ụzọdịmma Ụkahịanwa. Esi m Ezinite Mbise, local government Imo steeti. Ihe ji mara m na Malaysia bụ ise na ise omego ndị Igbo na Malaysia.
Ndewo.
Ndewo.
Ụmụ Biafra maka anọ. Ekele mụ ụlọ. Afa mụwa bụ Ebube Chukwu Don Onyeka Nkannara. Abụ m onye akabezi m n'olu agụ Nnewu. Ihe ji ọma amụ bụ nwaka nwa nwanna Nnewu Okwuala ndị Igbo na Malaysia.
Ndewo.
A ga-abụrụ nọ na mma arụ.
Ndewo. Magunwa.
Biafra ekele m unu. Aha m bụ Michael Elisha, na aha nna m bụkwa Elisha Ibeka Ọnụaha. Echi m from Igbowe in Old Bende, local government of Abia State in Biafran line. Chukwu gọzie anyị.
Ndewo. Ozuole. Onwe onye ọzọ anyị na-akpọtụghị aha ya nọ ebe a, biko ka oku n'ihe kọwara anyị onye ọwụ, ka anyị ga-aga n'ihu iwetara mba niile na-ege ntị ihe anyị nwe n'ụbọchị nke taa. Tupu m aga n'ihu ime otu, aga m achọ ka ụmụ nwanne anyị nwoke nọ n'igwe ka o kwuo okwu. Biko na nke a bụ Radio Biafra na ala Malaysia ka esi na-agbasa ozi. Gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ. Onye nọkwa na Skype ọ nọkwa ya ka ọpụgo? Eleghị anya ọpụgo, ọ ga-echigata azụ. Onye dị ka Ezemba ga-echigata azụ. Biko anyị ga-aga n'ihu. Olegi onye isi anyị n'ebe a, biko Ikechukwu, ị ga-akọwara ụmụnna n'ebe a ihe anyị ji gbakọọ tupu m ekwuo okwu. N'ehi ya, aghaghị m ikwu na o nyere m ezigbote aṅụrị pụrụ iche n'ojuju afọ ịhụ ka ha si pụta. Nwanne anyị nwoke na-akpọ anyị ọzọ, biko unu chere. Nke a bụ Radio Biafra, biko nye anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
Nnamdi Obonye Kachukwu Ezemba.
Ndewo. Ke mba ịnọ
n'ụwa.
ihe local government area nwe eze bọ n'Igbo ọ na-agbọ from Germany
ndewo
asị nka nkeme ụmụ Igbo ihe alema asị na kwuvu special program ala m ga-ege ha na m ga-anọrịrị ya to tell hapụrụ ọrụ m today. I have to take excuse to listen to this radio, to this special broadcast. Sị ka nkelu Igbo, Igbo mma mma na o. Ụmụ Biafra zụọ nị o. A sị na ekele dịrị ụnụ, ekele dịrị ụnụ, ụnụ eme ego anyị proud. Ụnụ egosi na ụmụ Igbo Igbo bụ Igbo. Igbo ihe Igbo na ụnụ dị nsọ. Ngozi ezigbo a sị m onye osi m biko, ihe ọ ga-emere m n'ụwa imechara ya bụ ịhapụ nka nye kere dị special broadcast. Ọsị mere ihe nsị ala ọ ga-aghọta. Lemechara ọ ga-aghọta ọzọ hapụkwara ndị otu ahụ ya ka ndị ọ nụrụ ugbu a sị na mgbe si unu nụrụ ele isi nọọ jisie m ike o afọ anọ m eso m unu
ndewo 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 biko Ikechukwu gaa n'ihu inye anyị ihe bekee na-akpọ introduction biko kọwara ụmụnne anyị n'ebe a njem anyị na isiokwu anyị tupu anyị abanye n'ime ya ịkọwara ha mkpa ọ dị na Biafra bịara ọsịsọ ọsịsọ gaa n'ihu biko.
Ụmụnne na ụmụnna ụmụ Biafra ekene m ọzọkwa aha m bụ Ikechukwu Enyiagụ abụ m nwa ozi unu na Malaysia ebe a asị m ka m kene unu na mbido maka ọzụzụ oku a unu zara nwa unu n'oge gara aga ndị mmadụ ndị iro anyị na-asị na anyị enweghị mmadụ anyị anọghị n'ofu
Ikechukwu ewere iwe unu na-ekwu aga m na-agbanye unu aka n'ọnụ n'ihi na ụmụnne anyị na-akpọ ka ha nye unu ekele pụrụ iche igosipụta na ihe anyị na-agbasa ozi anyị na-agbasa na-eru ụwa niile gburugburu biko na nke a bụ redio Biafra nye anya aha gị na ebe isi na-akpọ.
Aha m bụ Maika Ezemba.
Ndewo. Ka ebe isi na-akpọ?
Esi m Brazil akpọ.
Brazil ka isi na-akpọ nna m gọzie gị bụ onye ebe?
Abụ nwanne onye Ikechukwu nke kpọpụrụ ugbu a from Germany.
Nna m gọzie ezinụlọ unu ndewo gaa n'ihu.
Biko obi tọrọ m ụtọ too much anụ ma
ị nọkwa ya
anọ m
gaa n'ihu na-ekwu ihe ị na-ekwu.
Ọ na-ewute m ọ na-ewutebiga m oke na enweghị anụ m ekele ụmụnne m ndị Malaysia. Biko asị m ka Chineke wee ndụ wee chọrọ onye ọbụla ọjị.
Amen. Ndewo.
Biko obi dị m ụtọ too much n'ihe gbasara Biafra n'ihi na ana ekpe ekpere n'ihe gbasara Biafra ka Chineke nye aka ka ụmụnne m ndị nọ Brazil ebe a nwee ike bata n'ihe gbasara ihe Biafra. Ana m ekwu gbasara ya ana m agwa ụmụnne anyị ndị nọ Brazil ihe gbasara Biafra. Mana nwere onye obi tụgharịrị ịga ihe gbasara Biafra. Ibi na akpọpụgo m nwa nwere nwanne m nke mkpọrọ n'igwe kịta si ya biko etu n'o Biafra na ndị Biafra na-eme nzukọ na Malaysia ugbu a. Biko ka anyị ghara iti ihu n'aka too much anyị na-ekele ụmụnne m ndị Biafra ndị nọ na Malaysia si biko ọ bụrụ na ọnwụ ụmụnne ndị unu nwere Brazil a biko gbanụ ha ka anyị nwee ike zukọta ka anyị nwee ike nọkọkwanụ ka anyị nwee ike zukọ na anyị nche niile nọkọ n'ebe a bụ Biafra. Biko udo dị n'unu ka Chineke werekwa ndụ chọrọ onye ọbụla ọjị.
Ndewo ndewo nwanne ọma ọ bụ ka o si dị a ga na-agbasa ozi gbasara mba anyị na-agba ịhụ na anyị nwetara Biafra biko gaa n'ihu.
Dịka m si ekwu tupu nwanne anyị nwoke si na Brazil akpọ
biko ewekwala iwe otu a ka ha ga na-esi na-akpọ oge ọbụla n'ihi na nke a bụ redio steshọn ha kpọọ anyị ga-aza ha oku anyị kpọọ anyị ga-akwụsị ihe anyị na-eme za ha oku. Biko aha gị ọ bụ gịnị? Nke a bụ redio Biafra ebe ka isi na-akpọ?
Afọ m Peter Adigba m na-akpọ from Kata.
Isi Kata na-akpọ ị na-enweta ozi anyị na-agbasa?
Yes, ana m enweta ozi live now ka a na-asụ n'asụsụ Igbo. Ọnamdị Kanu na-ekwu.
Ọnamdị Kanu n'ebe a mụ na ụmụnne m n'ebe a ha pụtara n'igwe.
Ana m anọ n'ugwu asị ka m kelee gị. Na-efu ụlọ eme adịrị ofele. Ana m ekele gị na-ekelekwa Chineke mere duuru gị from London wee ruo Malaysia. Na-ekelekwa nri niile hosturu gị na Malaysia ha na-eme ọfụma ọ dịrị ofele. Ifu ụlọ eme adịrị chacha.
Ndewo.
Well, I'm against it, but only in Chamulu, Ejogo, but I can be do. How many hours could I know the meeting? Come on, I'm my badge, members here.
And you can't get there, ban, he no ban you one way, Granada, Basuku, Mana Malaysia, Mana London. And you can't get there, ban, rooted to Echi, or would it be Mubi Munanya bar? They he no be African, like a losing, he can't get one.
Okay, and there were emetic potigazo, emetic potigazo, I don't know, mana ni ha zukuru anyi ba bu Biafra izukuru anyi ba bu inwere onwe ihe zukuru anyi ebe a bu izoputa obo sosa anyi ma umunna anyi no no benu ni no nwa anyi abiago obibi abiere ba gosiri na anyi ma ihe abiara egosiri na anyi di njikere ihe abiara ihe abia ogosiri na anyi nwere nkwadobe ni ihe abiara ba so le tufu ego ka nye onisi anyi igwe je kwuku kọwara anyị ofuma ihe na ihe mere edeji benwe kọwara anyị ofuma ihe anyị ga-anụ ga na-agwa anyị akpata oyi onye na-anụ ndị na-anụ okwu onyeokwu anyị ugbu a ndị ga-anụ onyeokwu onyeisi anyị ebe na ebe ọbụla onye a nọ n'ụwa ka o binye maka na ụmụnne unu nọ na Malaysia ụmụnne unu ndị Igbo ndị Biafra anyị ebinigo
ndewo ike tupu imere nke ọma ụmụnne mekelekwe m unu ọzọ ndị na-ege ntị mpaghara ụwa ọbụla unu anyị na-anabatakwa unu ọzọ na nke a bụ redio Biafra anyị na n'etiti ụmụnne anyị nọ na Malaysia na-agbasara unu ozi mụọwụ Nnamdi Kanu ndị ọzọ mụ na ha so na-arụ ọrụ gbasara njem anyị na-aga n'ebe niile dị iche iche ndị bụ editorial board members of Radio Biafra mmadụ dịka Uche Mefo mmadụ dịka barista Adolf Emeka Siri mmadụ dịka barista Emma Mmezu mmadụ dịka Dr. Chukwu Megemba nwanne anyị nwaanyị bụ Nwada Amarachi Ọkpara ọlọkwala dịka anyị na-akpọ ya Nwada mmadụ dịka Karomonde wụ onye ọcha na-agbara anyị mbọ Moses Nwigwe nọ na Texas Corpus Christi Clifford Iroanya nọ na Houston nọ na Texas nwanne anyị nwaanyị bụ Chidera Akabuo nke nọ na Johnson City nọ na Tennessee ọwụladị ndị nke nọ n'Australia nke onyeisi ha bụ Chukwudi Ofoma otu a ka esi nwee mmadụ ụwa niile n'ebe awụ Malaysia anyị nwee ike Chukwu enyi agụ anyị na ha agba mbọ ịhụ na Biafra bịara ọsịsọ kee ka esi na-agba mbọ a n'ihi na ọ bụ ihe mwute na a na-egbusi anyị n'ugwu Awụsa anyị agba nkịtị ọ bụ ihe mwute na eburu ozu onye ọzọ ya dịka egbusisi kpọrọ nkụ ọ bụ ihe mwute na igbo bụ igbo lara azụ ndị Awụsa na-achị nna m etie anyị ihe tinye anyị ụjọ n'ime anyị ahapụ ala nna anyị gba ọsọ ego ụlọ ịnọ izu ụka abụọ ya gbalaga ihe na otu abalị nne gị na maọbụ nna gasị gị biko gị apụwa ndị Roma gbuo gị na ala nna gị anyị hiwere redio Biafra ka anyị nwee ike wetara unu nke bụ eziokwu ọkụ n'ụwa kwuru ọ bụghị anyị na ndị ọbụla ndị nọ gbara gburugburu na-eche ndụ ha nche anyị asị na anyị ga-ehiwe redio Biafra igwe gbaa ogige ebe anyị nọ ebe ọbụla ụmụ Biafra nọ mpaghara ụwa ọbụla ha nọ na anyị ga-echekwude ha ebe ọbụla ha nọ a ga na-ekwu okwu na-ekwusi okwu ike nke emetụbeghị mgbe mbụ anyị nwee bụ izizi ọ bụghị n'ike aka nke anyị ọ bụ n'ike aka nke Jehova n'ihi na tupu anyị amalite njem anyị kpere ekpere kpesie ya ike anyị akpọkuo onye nwe anyị si ọ bụ gịnị ka ị chọrọ ka anyị mee ka enwe ike nye anyị Biafra ka anyị laghachi otu anyị dị mgbe mbụ n'ihi na tupu nwa bekee abata anyị anaghị ezu oshi tupu nwa bekee abata anyị enweghị ndị uwe ojii tupu nwa bekee abata anyị enweghị ndị na-aga agha akwa ịnụma nke ọfụma o nweghị onye na-ebilite megide mmadụ ibe ya ụwa niile jehova kere eke ọgwụla naanị anyị bụ ndị pụtara si ebebere ugo obere nke si ebebere ka nkukwu agha o nweghị ndị ọzọ nwe ya bekee na-akpọ ya common law ma human right ma democracy tupu nwa bekee abịa o nweghị ndị merere anyị n'agha o nweghị ndị ọgwụla anyị pụrụ ga-anapụ ihe ha n'ike o nweghị ndị anyị gara aga kpọrọ nwunye ha o nweghị ndị anyị gara aga zụọ ochi gbaa bekee ya bata mebie usoro niile anyị ji na-ekpere onye nwe anyị wetara anyị ya gba nke ha si na nke anyị ga-eso anyị erubekwa isi na-eso ya anyị agbara nwa bekee odibo n'ụzọ niile dị iche iche onweghị anyị na-emere nwa bekee mgbe nwa bekee na-apụ o were ọchịchị were nyefee ndị alakụba were nyefee ndị iro anyị n'ugwu awụsa nyefee ndị hausa nyefee ndị fulani ụmụnne anyị ezuzuru mana dịka Nnamdi Azikiwe we ihe ndị a na-akpọ tenant ọ gaa ebe ọzọ na-aga akọ flawa ndị yoruba chụpụ ya ọ lọta bịa mebiere anyị ihe chụpụ ya yọrịta n'enugu chụla ya mba mmiri bụ Cross River ndị ahụ wee kpọọ anyị asị bido n'ụbọchị nke taa anyị asị na anyị agaghị anọ mmiri eburu anyị ndị na-agụ akwụkwọ na-egbusi anyị na-achụ anyị ọsọ n'ugwu awụsa ndị na-achị nna mma si na ha na Boko Haram na-egbusi anyị anya gba nkịta anyị asị mba na ụdị ihe dị otu a jọgburu onwe ya ọ bụrụ n'ezie n'ezie na anyị bụ ụmụ igbo ndị nwe ọgụgụ isi ndị si na-anụ ọkụ ọ bụ gịnị ga-eme awụsa ga-echi otu a na-egbusi anyị anyị agbasa ozi n'ikuku si eleghị anya ụta dịrị anyị anyị gbasara ozi si n'ikuku na ọ bụrụ na ndị ugwu awụsa chọrọ ka okpukpere ha nwee ike bata ala igbo ọsịsọ ọsịsọ na ugbu a bụ oge ha ga-ekwesịrị iji mee o rughi izu ụka abụọ anyị anọ na ha ewerela Ebonyi steeti onwe onye Ebonyi steeti na-ebe achọrọ nke kpụ ụlọ taa si ha ọ bụ gịnị na-eme n'isi ụtụtụ ha ga-agwa gị n'isi ụtụtụ ihe nija pụta n'ụra gwụ oku a na-akpọ ka ha bịa kpee ekpere ụfọdụ n'ime ụlọ ebe a amaghị na tupu ị pụta na Ebonyi steeti gụọ ụlọ akwụkwọ a ga-asị gị biko gị buru ụzọ kweta n'okpukperechi ndị a tupu a kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ n'ala igbo ka nke a na-eme onwe onye ga-agwa unu nke wee eziokwu ma ọ wụ redio Biafra Ebonyi steeti alaala ewerego ya ha Abia steeti ha abatago Imo steeti alakwala onye ọbụla nọ n'Owerri nwanne gị nọ n'Owerri unu kpọọ ha n'igwe unu si ha biko unu gaa na gọọmenti haụsụ n'Owerri ebe a na-akpọ bụ n'aka nri ebe a na-akpọ modotel mgbe mbụ agbanwena a na-azazi Park View si onye ahụ na anya n'aka ekpe o nwee mgbidi dị mkpirisi agba ebe ahụ ọ bụ ihe ngosi ndị ole na ebe ahụ ọ ga-agba gị na ọ bụ ihe ngosi ndị okpukperechi ndị si ugwu awụsa bịa nọ n'obodo anyị bụ arụ bụ ihe ọjọọ anyị agba nkịtị obodo anyị na-emebi anyị agba nkịtị ihe ọjọọ niile dị iche iche na-eme ebe a ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa a sị na ewepụtara ha ngige ka ọ zọọ nzọrọnzọrọ ọchịchị na Anambra steeti ịbụ gọvanọ Anambra steeti ya bụ atụmatụ nkata ndị awụsa na-akpa ndị fulani na-akpa na ndị yoruba ka ha memile anyị unu gba nkịtị ndị a ga-ememile anyị unu gba nkịtị okpukperechi anyị ga-agbanwe ka anyị si na-ekpe ekpere na-efe chineke ga-agbanwe n'ụlọ ekunite gị ndị nọ na malaysia zọpụta anyị ezipụta nsogbu ude unu ụlọ anya ihe na-eme n'ụbọchị nke taa unu ga-ahụ na mmadụ na-atụrụ mmadụ ibe ya n'ala igbo nwanne na-emegide nwanne ya ihe ọjọọ niile dị iche iche na-eme n'ala igbo ka nwaanyị na-eku nwa n'afọ ọnwa itoolu ọmụ nwatakịrị ya ere ya ajọ ya ọ bụ gị mere ji na-ere nwa gị ya sị na agụọ ji ya na ọ bụ agụọ ji ya kama anyị sị na ndị igbo bụ ndị bara aba bụ ndị nwe ọgụgụ isi bụ ndị na-eme ka Chineke si kwado n'ala anyị n'ụbọchị nke taa ka e kwutere n'ụbọchị nke ọzọ na-enwe otu Ebonyi steeti a ewu ụgbọala ndị nke buru ibu bụ ụmụaka akwado 36 na-aga Lagos ka ha gagharịa ha ụmụ Igbo ka a na-aga egire na Lagos na 2013 ụmụ Igbo mgbe m nọrọ anya mmiri akwa gbara m maasị ọbụzi otu a ka o si dị oruga abalị abụọ ọzọ m na-ewetara m ozi ozu anyị dọ n'ugwu Awụsa na na mọchuarị n'ugwu Awụsa ndị Igbo ka ozu ha nọ na mba ma ozu a nke nwere kee ndị a mmadụ bela yunivesiti ha were na-eme ndị na-agwa afọ na-agba na-egosi ụmụ ha ndị na-agụ medicine ozu anyị ka eji na-agwa n'ugwu Awụsa na-egosi ụmụaka ka esi agụ akwụkwọ eme medicine ozu anyị ka eji na-eme experiment n'ugwu Awụsa a na-egbu ndị Igbo n'ugwu Awụsa onweghị onye kwuru okwu achụpụ Mohamed Morsi na Egypt ha pụta na-aga njem na-aga ngagharị iwe n'ugwu Awụsa kama na ndị a na-egbusi anyị kamgbe mgbe onye ọbụla agba nkịtị ihe anyị na-ekwu na-ekwusi ike n'ụbọchị nke taa bụ nke a unu gba nkịtị anyị ala unu detuo ihe detuo ihe anyị ji were asụsụ Igbo na-eweta ozi anyị na-agbasa n'ụbọchị nke taa ọ dị nnukwute mkpa anyị gwa ha na anyị nwere ndị ka amakwa ka esi asụ okwu Igbo ka fọrọ ọnụ n'ihi na ihe anyị nwewo 70 na ụma asụsụ anyị ala nwụọ pịị maka n'ihi na asụsụ anyị na-anwụ anwụ maka n'ihi na ndị Igbo na-ala azụ ka mahadum nọ na Germany ji wepụta usoro a ga-eji agụ akwụkwọ ha ha sị na ha na-eleba anya na ndị na-ala ala ndị na-ala azụ ndị a chọrọ ikpopụ n'ụwa a nje ọha onye ebe ebebe eji m ajụjụ si ya ndị ọ bụ ndị ole ọsị m na ndị ebe unu so ya ndị nye ya ụlọ si ya na ị ga-aga ụlọ gaa hụ ụmụnne anyị n'ụlọ gaa hụ ndị nna gaa hụ ndị nne n'ụlọ kọwara ha mkpa ọ dị na Biafra bịara tata echichi onye Germany na-ekwu nke ọwa ụmụnwa na anyị furu efu o si Germany gbaa ụgbọelu bịa England ka ọ bịa hụ m ịgwa m na anyị nara ala ma anyị agbakegara na asụsụ anyị ga-ala anyị asị ọ bụ onye ga-enyere anyị aka ka ebe anyị ga-aga ka ịdị anyị ga-akwasara ọ bụ ndị ole ga-agbata ọsọ enyemaka ka ndị ga-azọpụta ndị be ha ka ndị ga-azọpụta ndị Igbo anyị wee hụ mbọ ndị nọ na Malaysia na-agba ndị dịka Ikechukwu ha mbọ ha na-agba ụmụnne anyị Michael ha Anthony Lewedim na ndị ọzọ dị iche iche mbọ ha na-agba ebe a ihe mere Malaysia ji banye m n'obi na ndị niile so m na-azụ na redio Biafra ebe ọbụla ha nọ n'ụwa bụ na onwe mgbe anyị gara Australia esiri anyị ozi anyị esi Australia agbasa ozi ka esi na-agbasa ugbu a ndị niile kpọrọ anyị na njem ahụ anyị gara site n'isi mgbe mbụ anyị bidoro ruo na mmechi ya bụ Malaysia sọsọ ofu onye kpọọ si ndị ya kpọọ si ọ bụ Malaysia ka e mere Biafra msi ya na ọ ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi anyị asị na anyị ga-akwara nye n'ugwu pụrụ iche na anyị ga-abịa ebe a bịa kọsara unu otu o si dịrị anyị na ihe unu ga-eme ka anyị nweta Biafra ọsịsọ ọsịsọ n'ihi na ihe anyị na-eme bụ eziokwu ka agbakwasịrị ka onweghị ihe ọzọ ọnwụ eleghị anya ụmụ ndị gara njem a mgbe mbụ ha agbachago ọsọ agbacha agbacha lọta onweghị ihe ọbụla ha gbatara ịjụ ha sị na ha na-agba aeroplane ha na-agba jeep wee na-ajụ ha sị na ha na freedom fighter mgbe mbụ na-agba jeep n'ụwa a na-eme freedom fighting unu ahụgo freedom fighter nwee ụlọ elu mgbe mbụ na ndụ asị mba unu ahụgo freedom fighter na-eme fiesta asị mba msị unu jiri iri unu gụọ ezi unu ọgụ na ndị a niile wepụtara na-ekwu okwu Biafra na-ewere Biafra na-aghọgbu ndị mmadụ na-anakọ ego na-ebi ego anyị our currency is sacred ego Biafra unu ma ego ụlọ ọgwụ one Biafran shilling is 214 pounds go to eBay you see it 214 pounds one Biafran shilling ka mmadụ dị ndụ nọ n'akụkụ ọka igwe na-ebi na eme photocopy na-ewere scissors chagba na-eke ndị mmadụ nye gị ego Biafra ga-enye m ego Naijiria arụ onweghị ihe ọjọọ na-emebeghị were aha Biafra mee ihe ọjọọ. Ụmụnne anyị nọ n'ili 3.5 million and counting, ili ka ha nọ n'ụbọchị nke taa. Onwe onye na-echeta ha, onwe onye na-asị na ihe mere ndị a na-adịghị mma. Anyị asị ebe anyị nọ ndụ, onweghị ihe ga-eme a na-echefu ndị dị etu a. Onweghị ihe ga-eme ka asụsụ Igbo laa, onweghị ihe ga-eme ka Igbo laa azụ. Kama ji ga-eshi nkụ ga-agwụ. Achọghị m ka unu were na anyị na-eme obi dị umeala na anyị sị na anyị chọrọ udo na ọṅụ ịhụnanya nwetara Biafra. Elelu anyị anya n'ihi na ọwa elelu onwe ite ya gbọnyụọ ọkụ. Ọhịa anyị ga-eme obodo Naịjirịa, Naịjirịa ga-ada. Ma ndị mmadụ kwere ma ha ekweghị Naịjirịa ga-ada n'ihi na o nwere ndị kwụ anyị n'azụ. Anyị ga-eme ihe ebube, ihe rịba ama na tụmadụ mgbe na-abịa n'ihu. O nweghị nwa afọ ọbụla a mụrụ, ị bụrụ nwa afọ Biafra, ị ga-akọ ya ka akụkọ ka anyị si nwere onwe anyị n'obodo ọjọọ. Ndị nwere ogbara anyị gburugburu, anyị adịghị iberibe, anyị ma ihe anyị na-eme. Ma ndị ọcha, ma ndị niile dị iche iche, onwe ndị na-akpọghị anyị asị. Gị mere ha ji kpọọ anyị asị na onye nwe anyị gọziri anyị agọzi. O nwe onyinye Chukwu nyere anyị, onwe ndị ọzọ nyere ya n'ụwa. Eleghị anya unu amaghị ihe o gosipụtara ịbụ onye Igbo. Oge mgbe bịa ebe n'ihu, anyị ga-akọwara unu. E kwekwara na ị na-eji nji na anụ akpụkpọ ahụ ya na-eji nji, ị kwere ya sị na enweghị ngọzi Jehova. Mba, ha ma, ndị ọcha ma na ọ bụ unu nwewo mmalite ụwa niile. Onye ọbụla ma na anyị fewere Chineke Nna tupu okpukpe ọbụla apụta n'ụwa a. Ọwa anyị mabidoro ya isi mbụ, onweghị ndị ọzọ. Anyị na-ekpere Jehova nke igwe, unu hapụ ụmụ arụsị dị iche iche wetara nke ọhụụ. Ọ bụ otu ihe a na-eme. M na-agwa ndị mmadụ na ọkwa ihe na-eme na Biafra bụ ihe mere e ji wetara anyị arụsị na ofufe ihe apịrị apị. Kama na ihe anyị na-agwa unu bụ na Biafra bịa na nso nso, onye isi anyị bụ Ojukwu anwụgo, Moses anyị anwụọla. Ozugbo o kubiri ume ka a gwara anyị na oge erule mgbe aja abanye n'obodo ekwere anyị na nkwa. Dịka unu mana, Moses abanyeghị ala ekwere ndị nwezere na nkwa. O dupụtara ha n'ụzọ sị ha gawa na ya ala ala. Ọ ihe a ka onye isi anyị mere ọ lago, ọ sị anyị banye. Kama were unu anya na mgbe Moses gara n'elu ugwu, unu ga-akwa ntị o ka ọ gaa weta iwu iri onye nwe anyị nyere ya. Tupu ya agbadata, ụmụ ndị nọ n'ala na-atamụ ka ebe edu ha na-aga, ihe ga na-eduga ebe eru duru ha. Kama gara hapụ ha n'Ijipt ka ha tara ha ụdịrị ha edupụta ha ebe a. Ọkwa ndị na-enweghị nsogbu, onweghị onye na-apịa ihe, onwe onye na-adọgbu ha n'ogige ha ka ha tamụgidere. Ụfọdụ n'ime ha apụta wepụta ijeri ntị maka a na-agbanolu, maka a na-agba n'ụkwụ, were ya kpụọ arụsị na-efe arụsị. Ihe m na-akwụ ya bụ ihe mere eme ọrụ akwụkwọ nsọ. Ọnwụ mụ adịrị ndị a niile ala emeghe rie ha. Ọ bụ ihe m na-agwa ụwaziri ike na masị ọpụ na unu na-efe arụsị apịrị apị, ala ga-emeghe rie unu niile n'otu n'otu. Ọ sị m maka gịnị? Nsị ya n'ihi na unu ji aha Jehova were na-eme akaja na Biafra bụ aha dị nsọ. Ọ bụ mmụọ ka ọ bụ, ọ banyeghị n'ime. Ọ dị ụzọ ihe abụọ ị ga-eme. Ị nwere ike iwere mee ihe ọjọọ ma were mee ihe ọma. Ọ dị ka mmụọ nsọ na-abata n'ime mmadụ. Biafra nke anyị na-ekwu okwu ya bụ Biafra nke ime mmụọ na eziokwu. Biafra agaghị atụ egwu. Ọ bụghị Biafra e ji akpa ego n'ihi na o nweghị ihe aji akụnụba eme. Ọ bụghị Biafra nke a na-eme agagete n'ihu alawa azụ. Ọ bụghị Biafra nke ọ na-eme ịgwa mmadụ na ọwa ụtụtụ olu anya n'ezi ọwa ọhụụ na ọwa ehihie ma ọwa abalị. Ugbu a oge anyị ịla. Ụmụnne m, achọrọ m ka unu tụọ egwu. Atụla egwu ọbụla, unu ga-ahụ ka ọ ga-esi eme. N'ihi na ihe niile anyị kwuru ga-eme emezuchaala ha niile n'otu n'otu. 2009 August the 18th ka m gbasara ozi n'ikuku na redio Biafra gwa ụwa niile, ndị anyị nọ n'ugwu Hausa ga-egbu unu. Ha sị mba na ọwa asị na nwee ihe ga-eme. Eji m ya. Eri mgbe Boko Haram malitere igbusi anyị n'ugwu Awusa 25th of December 2011 ka m gwara ha sị akwa m gwara unu agwa. Mkpọtụ ndị ebe anyị gwa ha na gọvanọ niile unu nwere n'ebe unu ndị Awusa tinyere n'ọchịchị ha sị m mba na nwunye eziokwu sị unu ga-ahụ. Akwa mere unu n'anya. Onwe onye mara bara uru. Ha niile na ha bụ gọvanọ unu. Peter Obi anyị tara ahụhụ mgbe Ojukwu bịara London sị anyị tinye n'ọchịchị anyị tinye n'ọchịchị. Bụ onye pụrụ ga-agbusi ụmụnne anyị tinye ha n'ime mmiri ezu river ka o tinyere ozu ụmụnne anyị akpọọ ya ebe ọ gara njem si ya anyị hụrụ ụmụnne gị n'ime mmiri ha anwụgo. Ọ sị ha gwa ọgwa ndị Awụsa sị ha gwupuo ala tinye ozu ụmụnne anyị ndị a ka elie ha na-agwụgo omenala anyị a na-eme arụ ka arụ n'ala Igbo anyị agba nkịtị. Anyị asị na arụala ndị a niile ndị niile gburu ụmụnne anyị anyị ga-egbu ha ha niile ma go on ndị niile gburu anyị we kill them. Ana m agwa ha ka anwụ ike na-edebe ya edebe n'akwụkwọ n'ihi na mgbe ọ mara anyị ga-asị gị na anyị kwuru ihe dị otu a na anyị sị na anyị ga-eme ya anyị emeghị ya onye ọbụla gburu ụmụ Igbo ga-anwụ. Anyị anọghị na nke eme gị gbaghara onye nwe anyị ikpe dịrị mba na ụwa ka anyị ga-ekpe gị ikpe gbuo gị n'ihi na ihe ndị Juu na-eme ụmụ Israel ihe a na-eme ọ masịgodo gị dịrị 190 years ọwụ ihe a jụrụ gị ịmanye aka na ihe ọjọọ ha ga-ekpe gị ikpe. America agbakọtala Nigeria azụ Europe agbakọtala Nigeria azụ ebe ha gbalara bụ China were coal anyị nọ n'Enugwu na-enye ha. Ọ wụ ihe ịgbagojuo anya na ọ gwụla naanị unu na Afrịka niile ka Jehova gọziri o nyere unu coal o nyere unu mmanụ o nyere unu lake naanị unu o nweghị ndị ọzọ nwere the whole of Africa nobody else has it coal and oil on the same land never in Africa onye mebe ọ na ya bịa gwa m never. Ndị niile kacha mara ihe ma sayensị ma teknọlọji ebe anyị sịpụta na mụ ha amụ ha anaghị aga ụlọ akwụkwọ dị edeme a na-akpọ CY onye olokoro ka ọ wụ nke tụtara nna m gara ebe aha ga lụọ nwaanyị o nweghị ihe CY na-anaghị eji aka eme ọ gbajighị chọkụ. O nwee ụmụnne anyị ndị nke nọ na America na-arụzi ụgbọala. America unu na-ele anya dịka ndị nkuzi anyị na-ekwentị ji gwa anyị America dị otu emere o jidere otu ahụ akwa ndị ebe anyị mere o jidere otu ahụ ọ dị n'ụbọchị nkịta ụmụna ọhụ igwe na-eme iri a na-akpọ Ikenga aha bụ Ikenga onye wepụtara ya wụ ụmụ afọ Igbo ha wụ Black Americans o teela ya ewepụta igwe na-eme iri injin ya akpọ ya Ikenga ọ nọ na the greatest inventions in the history of the United States of America. Aha nkume a ọ rụpụtara wụ Ikenga ka a na-akpọ ya onye isi ndị NASA onye na-ekwute ma shuttle ma ọ ga-esi n'ala feli elu ma ọ gaghị efeli wụ onye bunu ka ọ bụ onwe onye Awụsa maọbụ onye Fulani maọbụ onye Yoruba esi otu a tụọ ugo esetụọ ndị ebe anyị n'isi ha na-emewu izu oshi e wepụtara Chinua Achebe ka enye Nobel Prize Obasanjo eburu ego ga bunye ndị Nobel Committee na New York ha nọ na New York o buru ego na-aga na hotel ha a sị ka na-aga enye ya Chinua Achebe were ya nye Wole Soyinka anyị ji ihe ndị a niile mgbe oge rụrụ a ga-ewepụta unu ahụ ọ bịa mere ha ji chọọ ka redio Biafra mechie ọ ya mere ha nọwazi ike ji na-agba mbọ na a ga-emechi redio Biafra a mere ha ji tinye m na nga a mere ha ji bịa tụrụ m kụọ m ihe ka m nwụọ gosi ha na unu dị iberibe unu nwee echiche unu gara egbu m n'ụbọchị ahụ ọnụ unu nwagogo isi unu ka egbu m egbu na hapụrụ m nsi n'okwe pụta egburu chọrọ igbu m mesi ebe ahụ pụta n'ụbọchị ahụ ka n'ụwa ndị egwere aha Biafra na-azọ nzọrọ ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa na-egbusi ụmụnne anyị onye nke a wụnye ibe aksidi na ntị onye nke a wụnye ibe aksidi na ntị a na-ezuzugharị n'Ọnịcha gị mere ha ji na-ezuzo n'ihi na unu gbara nkịtị n'ụbọchị nke taa ebe wetara unu ozi igwe unu na onye ihe aka anyị azụta transmitter redio Biafra na-achọ anyị zụta transmitter Naịjirịa ga-ebi obodo abụọ Naịjirịa ga-abịa n'isi njedebe. Biko nwanne m nwoke gbanye ha akwụkwọ ka ha lebe anya n'ime zihe anyị chọrọ ego unu isi anyị ebe anyị ga-azụta anya ga-ebe anyị ga-azụrụ ya ozugbo ozugbo. Unu gosi ihe ebe ọwụ ebe ọ nọ ọhịa anyị chọrọ ịzụ ọgwụla. Ndị na-alụ ọgụ niile Naịjirịa nwee ihe niile ha nwee lekwa ihe ga-emeri ha. Ọ bụrụ ihe anyị na-achọ anyị nweta ihe a unu nye anyị ya ọgwụla. Ọ nweghị ọzọ anyị si unu mere anyị transmitter ọgwụchaala. A si n'ezie n'ezie na ndị Malaysia rụọ n'ọrụ unu ga-anọrọ ọdụ n'ihi na ndị zọpụtara Israel awụghị ndị na America, ọwụ ndị nọ Britain, ọwụ ndị nọ France, ndị zọpụtara ndị nọ na Russia. People from the east, where the sun comes out from, and you're from the east. Nibebele tonye wanyi Jesus Christ mamuni kebe hasi bia
the east
awo mwa kura wa kukwonso ihe dire ba ma ihe bube ne me sina wu wanya mu o tresi ko wa anaya bagaya baga bikana ma aliyunu na rosu yunu kena asu yunu. Unu mere anyị ihe a ka aha Malaysia nwee ike banye n'akwụkwọ si ugbu a ruo mgbe ọgwụla onye nwe anyị ga-abịa si n'ebighiebi ruo n'ebighiebi. A ga-asị na ihe a enweghị isi site n'aka ụmụnne ọ ihe m si ka m gwuo unu biko na ụmụnne m ndewonu ese biko gaanụ n'ihu nye ya mikrofonu ka okwu okwu onye chọrọ ikwu onye ya mikrofonu ka okwu okwu biko gaanụ ihe ọ chọrọ ikwu.
Ihe butela ihe a bụ a sort of meeting for the welfare of the Igbos, irrespective of our various religions affiliation. But before we start, okay, I'm sorry, but before I give you the people who I think one more introduce Afambo comrade Biafra Debo. Presently, I'm one of the acting president general Hanes and Debo Malaysia. So you know whoever that now I'm gonna get promote in Debo. More especially on this issue of Biafra agitation. I am in Debo na Malaysia. We believe that the average Igbo na Oboda they solidly behind such agitation. But ihe ọbụla anyị ga-eme bụ ndị Igbo na snow ka eme ya ka o yie ife because I believe na ihe anyị bịara ebe a bụ an interactive session. Right from my secondary school days or even post-secondary education mma that na I enweghị a lot of movement, a lot of organizations bearing the name of Biafra. Even in Facebook I criticize Radio Biafra for a reason best known to me. Most people are bogum now some are much of all, but mother first and foremost have my Igbo activists. I'm believing that now Biafra is our right.
Yes.
But the way people like issue abolition and on his own weekend, he be near that more your personal something.
Yes.
We are Igbos, we must be together in it. Mbabi has an elders council. A lot of people, even people who are going to the Radio Biafra setup, called me. See, Nene, Elders Council, can. And see, yes. But even the people selected to represent Malaysians are people in Namara and Mada, having stayed in Malaysia for 8 or 9 years. I believe all the very, very few Igbos now participate in the Igbo issue in Namara. So mgbe asị na so and so na onwe some people na ha nọ n'ilaị nka nsị na ihe mere bụ na the struggle ebidoga na achọ na anyị ga-eme ihe onwe bikos mmadụ dị na raising 50,000 abụrụ a big deal or is never a big deal.
because we will know the capabilities of our men here in Malaysia. But you know, we came to London, PKLIA people, get represented in Malaysia. So it's not uncalled for. And Munga, because Faba, I'm trying to remind him, we met Abraham who was richer than kidnapped. But I know Biafra Foundation. Those days, there's some person that I took, I was working a phone from Malaysia, I know Malaysia then. That, I think 2007 or 8. 2009. 2009, yeah, that's correct. 2009, yes. So, the struggle, I brought just here with the
yes.
George, Nedekari on Facebook, all you're going to go and say that now. But KSK gets select here, Biafra councils in Malaysia with yet due consultations with people non grant. But be it as it may be, thank God and maybe I'm Malaysia. Even though a lot of my comrades here are bogged down, think I'm born radio, can enjoy the reasons why I get such things with your consultation with the people non grant. Yes. But be it as it may be, I believe that Nandia Mukomunai bet. Mother, no one didn't have the capability. I born and actually raised £100,000. I get raised, yeah. So that is my own reservation on that side. But the other angle, Radio Biafra, being a human rights, equity, so on and so forth. Radio Biafra, to my own understanding, is just like a mouthpiece. So that now we advise you, even you feel that because mother now you are not in good time with myself, right? That's just because you feel that no was deviate to go from the original plans. So my advice is that now we should form a formidable organization on our own, because Radio Biafra is just a mouthpiece. And the situation whereby Biafra Liberation Council and Biafra in exile government, Biafra radio station and also worked out their own, now appoint council of elders in every area in the Ibono. Now they were okay for my own understanding, because you believe Abuna Gumabunand they decide they form a formidable organization on your own. Forget, because Radio Biafra I know is just a mouthpiece, which I believe Billy Ekwenche, Biafra Foundation, so on and so forth, even myself, the real myself, even all Jacko letter from Eastern people mandate. These are people, they all believe in Biafra agitation. So only every one of us were right, he used the Biafra voice of Biafra radio. But Biafra radio itself, to me, is not an organization. So it is better now form an organization before and now see that Nina appoint elder council, or let alone or something the Biafra government in exile. Genem, this time around I need the central body guy, a fuse all bodies together. I left Biafra Foundation that 2009 because in Biafra said that the agitation had raga. I think everybody, nobody, even no strategy. So my brother, here in Kubuna, your agitation never transmit and I can tell Biafra. Oh, it's a noble idea. But I need an organization, I have an umbrella organization, I should cut everything. Even the issue of going to Facebook, he castigated Wazika like Rame, because I believe that now. Inside me, I know he deviated. He's a human. He's not sent. He's not God sent. But the more I criticize that man openly, the more I fall into our own pit. So, in order not to waste much of our time, can you say ever? You work in them one.
Baron. Ndewo. Agama. Welcome. Thank you. Good. Agama asage ihe juru ajuju juru. Tupanya gana ndi onzo o ihe ikuru. Agama atinye tu yaka. Nihi na Radio Biafra. Dika matre nisi mbo. Asim no nisi anye bo. His Royal Majesty Honorable Justice Eze Ozubo, retired. Onye kwuru n'izizi. Radio Biafra wo ọnụ na-ekwuchitere ndị Biafra niile ebe ọbụla ha nọ. Agara m United States of America. Ana m na Corpus Christi na hotel m ka m ji kpọọ Biafra Foundation. Agara m Biafra Foundation si ha biko unu nabata Radio Biafra. Ana m ebe a. Unu bịa na ka anyị gbasa ozi n'ikuku. Biko ana m enye gị ikikere ka ị gaa jụọ Professor Nkwachi, jụọ Dr. Nkwọcha ma ihe dị otu o mere ma o meghe. N'ihi na abụ m mmadụ ọ na-eme m na-eme ihe m na-arụ ihe aka m na-akpọrọ gị aha na-asị gị lekwa ndị ị ga-ajụ mgbe o mere. Ịkwụ ga jụọ ha. Nke a bụ izizi. Agakwuchara m ekwenche si ha na m chọrọ ka ha gọzie nzọmụkwụ anyị na-azọ. Ekwenche enye anyị ngọzi pụrụ iche. Ekwenche agọzie anyị, gọzie anyị ọfụma. Anyị na ha na-awa eso gbasa ozi ha eleketa Radio Biafra nke ọma na Chicago tupu mmalite ije gawa Canada. Ndị na-achị Biafra ugbu a bụ the Council of Elders of the Indigenous People of Biafra. Ha nọ n'ụlọ, ha nọghị n'ụzọ ije. Ekwugo m ya mgbe mbụ. Eleghị anya nwe ihe a na-akpọ oversight. Nwanne anyị nwoke si, ọ bụ gịnị mere? Mgbe e bidoro ihe dị etu a, abịaghị bịa kpọọ oku si ndị Malaysia ngwa unu gaa n'ihu họpụta ndị ga-edu unu na njem anyị na-aga. Ọ bụghị okwu ọjọọ ka ikwuru n'ihi na anyị bụ ndị Igbo. Anyị bidoro ọhakarasị tupu eke Gris, tupu eke ebe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị chọrọ agbakọ agbakọ, anyị emee ihe, anyị asịlekwa onye anyị na-edupụta gara anyị njem ọ na-aga. Anyị esoro ya n'azụ. Kama na ihe m chọrọ ime ka o wee anya, tupu anyị ebido Radio Biafra ma egburu ụmụnne anyị, akpọrọ m oku n'ụlọ m kpọọ oku kpọọ oku kpọọ oku. Nwunye m na-esi na-apasị a na-akpọ oku si ha asị ọgị si anya anyị ga-emeghete redio. Unu bịa ka akpọghachi Radio Biafra. Ha ndị ga mkpọ meeting na North England, mkpọkwa another meeting na Scotland, mkpọkwa ma Biafra Foundation nwunye m na-akpọ gị. I called all of them. Ma bilie nọ na Europe in exile. Everybody. Eme meeting na London. Akpọ oku na London si asị oge njọ ka anyị na-asị achọ redio. Onye ọbụla ekweta. Reverend Obi Bob Obi came from Virginia in the US. Mmadụ came from Spain. Ndị nke ọzọ Atikea came from Austria. Ndị si Holland. Ebe niile eju ndị si oke adị ha si Italy bịara. Ndị si Ireland bịara. M si hụ na mmanya aka na-akpa anyị chọrọ ibido Radio Biafra. Dịka otu esi bụ ugbu a si unu nyere anyị aka gazio transmitter. Onye ele anyị achị na-akwụ bụ ha ụgwọ ụlọ na ụgwọ ọkụ ya ọ dịba edi. Nke ọzọ na a na-achọ ihe na ụmụaka ga-eri. M sabata na-egbu ụmụnne anyị egbu. Biko na unu menyere ha ajụ. Jụọ ha. Akwa n'ikuku ka anyị na-agbasa ozi. Ha kpọọ na akwala anyị na anyị dị oge oge. Si na ihe m na-ekwe abụghị eziokwu. N'ihi na m atụ asị. Enweghị ha mere. N'ihi Radio Biafra enweghị m ụlọ. N'ihi Radio Biafra enweghị m ụlọ. M nwere ihe niile m nwee, akụnụba m niile m nwee, ma ụlọ m na ezinụlọ m tinye ha n'ezi. Si ha na-aga na-egbu ndị ebe anyị anya agba nkịtị. Ọwụ ya ka isi bido Radio Biafra. Anyị asị na anyị ga-akpọpụ Naịjirịa ụlọikpe. Anyị akpọpụ ha ụlọikpe. Mgbe okwu na-ese, nwee ka m na-esi gị rịọ ndị a. Jụọ Elekwachi, jụọ ya, kpọọ ya n'igwe etu anyị na-ekwu okwu n'ihi na ụka na-aka mma ihu na ihu. Mrịọ ha sị ha mbikọ ụmụnne unu gbaghara ka anyị gaa nọ n'ihu. Ha ajụ. Onye nke a Commandami, onye nke a Commandami, I started it 9 years ago. Ebidoro m Biafra in the year 1996. Tupu ụbọchị ka pụta. Mụ na Ndụbụisi Kanu hụrụ 1999. Unu ga-ajụọ ya. Rịọ Admiral Ndụbụisi Kanu, jụọ ya ese. Mụ na ya mere meeting Biafra 1999. Tupu ụbọchị ka declare ya Biafra. I don't begrudge him. Agbara m ụbọchị ka odibo. Ka m na-esi agbara ndị ọzọ odibo. N'ihi ịpụta echi si na ịhụrụ Biafra n'anya. Esi m hịọchara ya kpọọ okwu, kama ana m onwe ihe m na-asọ nsọ na ndụ m ma ọ bịa na Biafra. Ana m achọ okwu asị n'imegide mmadụ. Achọọ m ya. Agwakwara m ha agwa na iwere okwu asị sọ Biafra na ị ga-ada. Ha gakwa ha ada. They failed. Kama Radio Biafra agaghị emechi ọzọ. N'ụwa anyị nọ, Radio Biafra agaghị emechi ọzọ. Anyị si ebe a na-agbasa ozi. Within 10 minutes, anyị etigote ihe niile anyị na-eji agbasa ozi. Everywhere in the world, people na-ege ihe anyị na-ekwu ugbu a. O nwee ihe anyị ji onwe onye ji ya nụ. Ọ wụrụ n'ike aka nke anyị, ọ yi n'ihi na amara Chineke nọ. Biko nwanne m, anụrụ m ihe i kwuru. Ike Chukwu n'ebe a, unu ga-agbakọ. Ihe otu ọnụnụ chọọ ka ọ dị, otu a ka ọ ga-adị. n'ihi na ọ gbaghara akara sị ọnwụ ndị igbo ka anyị wụ ọka ga-esi aga n'ihu ọ kwado sọsọ onye nwụrụ nwoke na-agbazi olu nwoke otu a chi mehie a ga-agbazi anyị ele anyị na-aga n'ihu hapụ ya nụ ndewo nnu ndewo ụmụnne m biko ka a gakwu n'igwe ga nara ha ozi n'ihi na ndị na-akpọ a na ha akpọ ka ahụ a na ha akpọ ka mgbe mgbe ka ha kwuo okwu biko ka nara ha okwu na nke a bụ redio Biafra biko inwe ike gbalata igwe gị na-eji ego anyị ọ ga-enyere anyị aka aha ọ bụ gịnị ka ebe si na-akpọ ị na-anụ ihe m na-ekwu onye nke a nọ nọ n'ege ọ nọ n'ege ihe anyị na-ekwu ọgbalite ya kpọkwa anyị ka ya kwuo okwu Michael Obi gbalata igwe iji na-ego anyị aha ọ bụ gịnị ka ebe si na-akpọ kwuo ya ọzọ ịhụnanya ya ọ bụ ihe awa anyị na-ahụ mgbe asị gbalata gbalata igwe ukwu mgbe ụfọdụ ọ dị ka anyị amaghị ihe anyị na-eme o meziri anya anya dị otu ọwụ otu ọwụ biko ụmụnne m nwe onye ọzọ nwe ihe ọ chọrọ ikwu ka okwu ọsịsọ ọsịsọ biko kwuo n'okwu
ndị igbo mma mmanụ nwanne anyị nwoke ana m asị gị nnọọ na marichi dịka nwanne anyị Biafra kwuru o kwusi na santensi m chọrọ ikwu bikos na agbọrọ m oku amụ adị sọprize asị eze ndị igbo na marichia a na-eme ihe Biafra amala m anakwa ebe ahụ họla anyị ndị isi ndị na-achị mana ya ma ha na Biafra na-eme ezist so but na ịkọwago sọntens nghọta ihe dị dị abụ na ihe na-ekwu ihe gbasara Biafra a na-ekwu ikwuo n'ọtụtụ okwu nke onye nkwado ntinye ege onye ọbụla na fọmụ Biafra ayamati nke beziokwu ayamati nke bụ the man Biafra onye bilite okwuo nke ọ na-asụba a na-eso ya n'azụ ọnya ka ejesi n'igbo nwere eze mana igbo nwere eze so ihe m na-ekwu bụ ọ bụ ịbịa na marichi achọrọ ka ọ bụrụ ọbụ ụmụaka nchọ ka kedu nke na-eme ka a gwa anyị nke na-eme ka a marị ya ka ọ ghara ebe ịbịasị akịta apụọ echi onye ọzọ abịa e nwere ike onye ọzọ nne bịa marichi ọsị o ọchọghị bụ ndị marichi a ngwa na ọya abịa nke before you know it will lose your time nke ezi nke anyị ga-eso so ife m na-ekwu bụ adịmeji iji fere a ka m ji nkwuo okwu agbọ m ebe esi ịmụta mechaa gwa ndị n'ọmụma okwuru ikwuo nke m ekwuru iburu n'isi gị so ife m na-ekwu bụ Biafra nke ebe a na ọnya bụ original Biafra ife m na-adị ka mmanụ na ọnya bụ original Biafra ka mmanụ ebe anyị na-esi nke ọsụ na okwu m abụghị okwu mma bịa na-ekwu ọ na-ana n'iyi so ọ bụrụ na ya bụ original Biafra kọwaanụ m nka nọkwa ebe a agwaghị egwu ihe nchọrọ ikwu m
ndewo aga m asa gị nke a bụ ya bụ Biafra ama m nke wụ original na fake kama na ihe mma bụ na nke a wụ Biafra kwụ ọtọ n'ime mmụọ na eziokwu anyị anaghị atụ egwu ọbụla o nweghị ihe a sị anyị mee anyị na-apụghị ime n'ihi na ọ bụ anyị na-agba ọsọ a unu na-ele ihe nsọ anyị n'azụ na-abịa Biafra nke anyị na-agbasa ozi ya n'ụbọchị nke taa bụ Biafra ga-eduba anyị n'ime ndụ ọ bụghị n'ọnwụ anyị nwee timetable ka bekee na-esi akpụ ya si ugbu a ruo 2015 na ihe dị ebube ga-eme ọ mgbe ahụ kunu ga-ama ụdị mmadụ anyị wụ ihe mere ndị unu ji tụrụ anyị si na ha ga-egbu anyị ndị na-edere nne m na nna m akwụkwọ na ha ga-eme nke a na ha ga-eme nke ọzọ n'ihi na ụjọ na-atụ ha ha mara anyị bụ nke eziokwu ya o nweghị ihe Naịjirịa na-emebeghị ka enweta ụfọdụ ndị dịka anyị agụgụ m nga na Naịjirịa ndị m na-alụrụ ọgụ atụrụ ugo m mgbe mbụ adaghị m asịghị m mba o nweghị ihe ga-emekata anyị ala azụ na njem anyị na-aga o nweghị ihe ga-emenụ ndị na-ekwu okwu ya sị ha na m bịa na Malaysia ha na m n'ebe a ha ga-abịa ebe ọzọ akpọ m ha oku ha sị na nọ na London na-agbasa ozi. Anyị eburu ngwongwo anyị laa obodo Biafra, si na Biafra gbasara ụwa niile ozi. Enugu, Ọnịcha, Nnewi, Owerri, Aba, Munoji Akọ, his soul will rest in peace. Anyị agbasa ozi. Anyị apụta Lagos, itinye gbara Lagos. Ndị Lagos na-asị ka ebe redio Biafra si bata n'etiti ha. A sị na ebe ebe a ka anyị nọ, unu chọọ unukwu anyị n'igwe ka unu kwuo okwu. Anyị gbasara ozi. Na 89.2 FM, onye gotara anyị FM station wụ ọfọ mana n'Australia. Anyị eburula one person who has contributed over £15,000 to Radio Biafra. Ofu onye na Moses Nwigwe nọ na US si ka agụrụ anyị transmitter, si ya mba nọ ndị Igbo ka anyị wụ ngota transmitter, ndị Malaysia ga-ekwe mbi ọzọ. Ha ga-asịra akwụghị onye nwanna anyị nwoke kwuru. Anyị hapụ ofu onye ugbo zara transmitter ka ihunu ga-ekwu. Unu aga zụọ transmitter nwa onye ọlụnụ gwara ngwunu gara transmitter unu, ohi unu ga-ekwu. A na-asị na anyị ga-eweta ihe a ka ụmụnne anyị zụọra anyị transmitter. Ọnụ a ga-azụ ya. Anyị anaghị ala azụ. Ihe dị ebube na-aga ime. Redio Biafra ka ha na-atụ ụjọ. No other person are they afraid of. Jonathan na-ege Redio Biafra abalị niile. Jụọ ya, ọ ga-agwa gị nke bụ eziokwu. O nweghị gọvanọ na na-ege redio. Everybody listens to Radio Biafra, all of them. Maka ofu mkpụrụ ihe, anyị na-ekwu eziokwu. Enweghị m moto, nwee m akụnụba nke ụwa. Aṅụrị nne nweta n'ụwa gwa na nwunye m mara mma na gwa m nwoke, that's all. Na ndị ozi olere m. N'ihi na Biafra anyị na-achụ ka ọ hapụ ime unu. Unu echee na ndị ọzọ emee na ndị nke ọpụtakwa. Ego ka ha na-achọ, ndị Igbo na-achọ ego. That is errant nonsense. Agara m America m sị ha pụta, onwe ndị na-ekwu okwu ebe a gbasara Radio Biafra. Sị ka ebe ha nọ, World Igbo Congress, anyị gara Atlanta, sị ka ebe unu pụta. Ha gba ọsọ. Rute Chicago, sị ka ebe unu nọ, ekwentị a pụta zama oku. Anọ m na ndị na-akọ, anam akọ asịrị n'ihi na awụ m nwaanyị. Mụ awụ nwa afọ ibeku, nna m wee eze oke anọ. Ha anaghị asọ mmadụ anya, anyị na-agwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na m si n'ezinụlọ gbagọrọ agbagọ, eleghị anya anyị gara ebi n'Ikoyi. Unu napụ anyị obere ego, anyị akpapata na Lagos mainland, nke gaji ebiri. Anyị anaghị ezu oshi. Anyị anaghị ere ihe gbasara ndị ebe anyị. Ọ nna m ji plan obodo anyị. Ụmụ ahịa taa na ya ji eru echi. Ọ chire ọ ga-ere ere echi, were ego tinye n'akpa. He has the plan till tomorrow morning. Ihe na GRA ụmụ ahịa na ala nna m ka ọ nọ. We are not like that and can never be. Anyị ga-enweta Biafra n'ime mmụọ na eziokwu. Because if I lie, God will kill me. Ekpere m ekpere tupu anyị amalite njem a. Ụbọchị ọrụla m tụọ ruo na-achị, ọ gaa m ahụ the next day. Ka ọfọkwa na anyị ga-epụgharịa ndị ebe anyị. Kwere gị, ọnwa anyị onye Awụsa ka onye Yoruba ka m na-achụ. Njere ndị ebe anyị. Anyị ga-enweta Biafra. Because ma anyị enweta gị Biafra, a gaa m aga isi ama fọrọ ukwu ọzọ. Ọkpọ nwa ya pụta njem echi gara aga. Unu chọọ ka anyị nwa? Onwe onye lụrụ nwaanyị ebe a, nwa ya mara mma nnọọ na-achatụ obere ụcha. Unu kpara ya lụọ ụlọ, hapụ ya ka o gwuo egwu outside. N'ọnụ ụlọ elugo ma ọwụlọ ala na-enye ya. A ga-ekuru ya n'ihu anya gị. Ofu oge n'anya na obodo anyị jọrọ njọ. N'ihe Biafra bụ ihe egwuregwu, ọ bụghị a na-apụta ewere na-eme akaja. Ụbọchị ọbụla m mere ihe ọjọọ, m duhie unu na njem anyị na-aga. Edego m wiili dosa, unu gbuo m. It is either we get Biafra or we die trying to get Biafra. Achọ m ka unu mee underestimate what you are capable of doing. Unu echekwara n'ihe a bụ ihe ndị Igbo na-eme. Ị ma agasa. Ayọtụ anyị obere ego n'ihu na Abuja. Anyị na-ezuzugharị ezuzugharị. This won't happen here. Unu jụọ ndị mmadụ ndị na-ege, onwe ndị Igbo na-ege Radio Biafra, ụjọ na-ekwe ha ga-ere Radio Biafra. Anyị na-ata mmehie ya n'ihu. Ọjụzọ Kalo gara New York. Unu ma ihe mere na New York? Eche ya echichi na New York. Radio Biafra na New York ka anyị na-agba ọsọ. They ran away. Ọjụzọ Kalo ebe ego nwere ike ịchị pụta penny afọ afọ. Ọkwa onye Igbo na-enweghị nna. Isi ya bịa Ọjụzọ Kalo onye mụghị ọ maghị nna ya. Mgbe ala Igbo wee ala Igbo, ọ gaghị anọ n'ọchịchị. Unu ma nke a? Ị gaghị anọ n'ọchịchị n'ala Igbo. A sị gị nna onye mụ gị, ị maghị aha nna gị, a maa na iwe onye iberibe. Ebe ọbụla a tụrụ ime gị, n'ihi na ala Igbo enwe ụzọ ihe a bụ ikwu nne na ikwu nna. ma ndị ikwu nna gị achọghị ga ikwu nne gị itopụta okorobịa ị ga-ajụ nne gị sị gị biko onye tụrụ ime m ọ bụrụ onye ịgaba sị gị gawa ịgaba ịgaba ịdị otebedo ọ bụ ji nna gwụ nke ahụ rute ebe ahụ enye ghara gaa n'ụlọ o nwe otu mkpụrụ ihe m chọrọ ikwu n'ikpete mazi n'ịgba nna anyị nwoke gburu o nwe ihe mere igbo ji pụ iche one thing onwe ndị ọzọ na-eme ya n'ụwa I restart Biafra for 16 years. Ọ gwara naanị anyị ma wee mụọ gị ma nwoke n'ala Igbo gị wee landlord. Unu ma nke a? Ịmụ ihe bụ landlord? Eh? Landlord akwa onye nwe ala? Landlord akwa ihe omume ọ pụtara? Ma nwoke niile a mụrụ n'ala Igbo nwee ikikere inweta ya ala. Akwa unu ma nke a? O topụta okorobịa akwa ọ ga-anụ n'ụlọ akwa? Itopụta ya n'ụlọ ị na-azụ ala azụ? Nna gị kpọrọ gị asịghị sị gị gwere nke a gwere akwa ihe ọkwa omenala anyị o nweghị ndị ọzọ na-eme ya na obodo a n'ụwa niile chineke kere eke ọ na anyị unu na-eme ya o gosipụtara na o nwee ihe dị iche banyere unu na ndị ọzọ ọ bịa bụ ihe ụwa na-achọghị ịhụ n'ihi na unu pụta ihe ihe a na-ekwu na ndị afrịka bụ ndị mọnki na ha amaghị ihe aga m asị na bekee ka ndị bekee ghọta n'ihi na ha na-egere dị obi afọ that myth that Africans are backward will be blown out of the water for good that is why everybody is against Biafra I mean everybody but because we are going to succeed that is why you will respect Biafra forever and ever and ever as long as man walks the face of the earth Biafra will be remembered and respected agbanyeghị ndị iro gbara anyị okirikiri anyị ga-emeri ha niile n'otu n'otu unu ga-ahụ ya ọ ga-eme ka ihe rịba ama ka unu mara na anyị anaghị egwu egwuregwu onye si na ya chiri ike ya bịa malaysia bịa guzo n'ihu unu kọwaa ihe ndị a niile ka unu jụọ ya ajụjụ nwanne m nwoke chi mgbaghara ụwaziri ike gbaghara ya gbaghara ya gbaghara ya unu mmadụ ole gburu na amasị ọpụpụ Biafra nwụọ na amasị ọpụpụ mmadụ ole ọnwụ gị gbakwasị ụkwụ n'ọbara ndị a na-ana Naịjirịa ego na-emere ọhakim kampeen freedom fighter gị mee ha ọnụ iji rie ji rie dị na-asị ọhakim nyekwara anyị 5 million o ọ bịa bụ na nna nwee ike inye ya up to 10 million ka o were laa ime ihe ọ chọrọ ime ọ gaa nara politician na Naịjirịa ndị polisi Naịjirịa egburu egbe bata na freedom house anyị tara ahụhụ ọrụ na-ekpere egbe na ọkwa unelelie na webụsaịtị is there for everybody to see and I'm ekwu ihe m na-amaghị gaa na redio Biafra webụsaịtị hụ ya ebe ụwa zuru ike na-eme ntata na ọha gịm onye kwuru na akpa rice 50 bags of rice freedom fighter chineke mara m ebere ihe a wụ redio Biafra mikpetemazụ unu ga-asị hei anọkwa m mgbe ahụ mgbe ha bịara malaysia na m sonye na ndị mere ihe enwe isi unu ga-echeta anyị n'ihi na anyị ga-ewetara unu Biafra ndewonu
o nwe aha m bụ Michael Elisha o nwekwana ihe m chọrọ ikwu maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru ịma ọ na-eme akpọ Biafra so many people na-agba ọsọ ana m ebe a na-ekwu that the editorial board of Radio Biafra did not appoint anybody as the council of whatsoever enwe volunteer form so many people feel around the world etinyekwara the volunteer form ọ wụrụ ga-agba egbe ide afa gị ọ wụrụ ga-ede akwụkwọ ide afa gị ihe ị ga-emenwu from there that was how the communication started mụ nwa anọkwa n'ebe a anọ m ebe a due to the article m dere Ben Onwuka contacted me ihe ka mụ nwa na-ede and he made me a moderator of one of the Biafran site Biafran Free State and I have been writing I don't know him in person ọ kwa ee taa ka nshikwa dee volunteer akwa nke m so biko anyị bịakwara ebe a even ma chairman man ebe a mina na-ekwu na Facebook every time anyị abịago akpọtago Biafra ka anyị kwekọrịta ọnụ lụọ ọgụ Biafra anyị nwa nọkwa n'ebe a wefutere Biafra wụọ na anyị ma na anyị nwee ndị chairman anyị n'ebe a ọkwa na anyị jikwa mee arrangement a ma ya the director there from London and all those things anyị kwekọrịta ndị Igbo nweta echi mara ndị Igbo so anyị pụtakwan unu nwa akwụkwọ nche amaala ya mara ihe unu ga-eme ka enweta this Biafra and the transmitter. All ya mere ji kpọkọ unu ebe yesterday ka anyị mere nke public nke everybody, we specially call you people ka unu bịakwa n'ebe a tinyere anyị ọnụ, so that amarakwa na this Biafra na-ekwu na London na ọnọ life na Malaysia. Ekele m unu.
Ndewo. Tupu anyị ka anyị gaa na ozi ya, biko na nke a bụ Radio Biafra. Biko gwa anyị aha gị na ebe i si na-akpọ.
Afa m bụ Chukwudi Ofoma. Abụ m onye Azụ Igbo Nnewi Satọ, ebe anụ m agbọ from Australia.
Ndewo, biko gaa n'ihu.
Nnamdị, asị nke m kene gị nke ukwuu, kenekwa na ndebe anyị ọnụ na ha nọ na Malaysia ahụ. O teela ndị anụ maka ndị Malaysia ndị ike ha na-akpa. Maka onwe anụ m ege brokast oge ọbụla, ụbọchị ọbụla. Onwe ahụ ụbọchị chifo n'igwe ndị Malaysia ha abụọ. And anụ m ekene mmadụ dịka Ikechukwu Enyeaga, ama na nwụgazikwa ndị ọzọ. Ọ sị nke m kene unu ọfụma ọfụma. Emume unu ji were achụ Biafra, ọ bụrụ na anyị dum niile, ọbụghọ mmadụ niile, ọ bụrụ na enwetekwuo obodo ịnọ ma ọbụ isii na-eme otu unu si eme, enwere m ọnụ n'anya na anyị enweta Biafra n'oge na-atụghị anya. Mana ihe m chọrọ ime ikwu ka m chọrọ ime ka onye a na-amata ahụ, n'ezie Biafra na-abịa, o teghọzi aka. Eluigwe na-agba n'aka ebe ọ na-abịa. As far as otu chairman director si ekwu, anyị akwụwa aka anyị ọtọ. Ndị ebele emeela ebele na mee ebele ana, kedu ihe bụ iwe anyị n'ebe chi anyị nọ? Chi anyị nsuzo sọsọ ihe iwe ya ebe anyị nọ bụ na anyị mejọrọ ya. Anyị fere chi ọzọ, gbakite nyanwa azụ, anọ ya ka o ji wee gbakite anyị azụ. Nyanwa ka o ji wee gaa rara anyị, wee la anyị ndị kwesịrị ịnọ na-agbara anyị odibo, anyị na-agbaziri ndị ahụ odibo. Ma nọọsụ ma na Aiton gwa ọkpọghachi ya yọọ mgbaghara, ọ ya anabata anyị. Sọsọ ihe jidekwa anyị nwabụ, anyị niile ichegharị yọọ Chineke mgbaghara. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị ma akwụkwọ nsọ, anyị gaa n'akwụkwọ nsọ oge ụmụ Izrel nọ n'ime Ijipt, ichetara otu Chukwu si wee gbapụta ha na ha dum niile tọọ n'ọrụ, welu ya Chukwu mgbaghara, si na anyị emejọ na ọgbaghara. Ọkwa ya bụ sọsọ ihe ji anyị, and ihe ọzọ bụ transmitter. Anyị agba mbọ oge na-aga, anyị enweghịzi ohere. Ọkwa na Jenụwarị ka magnesium na-eme expire. Ka anyị gba mbọ n'ike kwere anyị, ka anyị nwee ihe a ka o bido ọrụ. Ihe a ka anyị eji nwere onwe anyị. Mana ọ ya adị mma ka anyị dum niile tinye aka maka ihe ọzọ m chọrọ ịkpọ maka n'ikpeazụ 100 years na-abịanụ. Ajụọ kedu ndị mere ihe a, anasị ụmụ anasị na papa m sokwa na ndị mere ihe a. Ka anyị mee ka history, ka anyị ghara putugo n'asadi kedu ihe dị afọ mmụọ. Kedu ego ole ka m na-ekete maka ọya bụ nsogbu anyị? Anyị ma chefuo na idozie ebe anyị nwụnahụ na-aba, anyị ya anọzi ebe anyị nọ. Ụba anyị amaka, o nweghị obodo dịka be anyị. Kwadoha nsọ na onwere onye m ihe a. Chukwu anyị gọzichara anyị, gozi anyị na mba ahụ, mba o nyere anyị, o nweghị ihe anọghị dị ya. Ma ihe afụbedo afụ, ihe nọ dị afụ bụ ha anya ka nọ. Mana o debere ya na-eche ụbọchị anyị chetara ya. Onye anyị ata n'afụfụ a ka ọ dụ, mgbe oge ruo n'ogo ga anyị ana. Mmụwa na onwe mmeso na ndị izizi ya ananụ. Ebizio na mbụ oyibo, ebizio ebie na nya afọ 18. O juna m. Ama m ihe m na-eme isi. Biko na ka a si agbakọta ọnụ nya mamịrị ọgbọ ofufu. A hapụrụ ya mkpụrụ mmadụ ole, ịmara na ihe ọ ya abụnụ. Ka anyị gosi ndị nọ na mba Amerịka na anyị bụ mmadụ, na ha nwee filo n'aha ka ị na-emekwasị anya na anyị enweghị ihe ha bụ. ha na-elekọta anya ka anyị tọọ n'ezi egwe ha naanị ma bụ the real people. Biko na ahịa ka nsika ntị ya nsika nkene director mama ebe isi nweta ike iji eme ihe niile ị na-eme wele aga mba niile ị na-ewele ụtụtụ ehihie abalị a sị nke kene dịrị gị onye nwe ahịa agọzi gị onwe ihe ezinụlọ ya akọ ihe niile ị niile Jehova enye gị ama na onye chi anaghị anda ama na onye nwe anyị enye na Chukwu abịa ma Biafra anyị ọbịa n'anyị ọnọzi echi anyị ihe anyị niile wee pụta n'igwe ga welu ya.
Amen. Thank you very much. Thank you.
Yeah.
Ndewo. Ndewo.
Ndewo.
Give us your name. Achara aka mezo esku oke beke ya biko. Biko gwa anya aga na ebe si na akpọ. Ị nọ ebe ahụ? Ụmụ nwanne anyị nwoke na akpọ bu anyị na igwe ka ebe ọ nọ. Ị na ihe nna ekwunye anya aga na ebe si na akpọ aha ọ bụ gịnị?
Alo, aha o Michael Iranya, nna akpọ Shibe Italy.
Isi Italy na akpọ ndewo ndewo gaa n'ihu anyị na ụmụnne anyị zukọrọ ebe a n'igwe na Kuala Lumpur na Malaysia.
Onye isi anyị nna ndị Kanu ndewo
ndewo nwanne m
awụna Ikechukwu enyi agụ ndewo ndị Malaysia niile nabara nna anyị ukwu wụ nna ndị Kalu ndewo nọ ndewo udo dịrị unu ewepụ na ike ala bekee agwụla ma a gara m abịawa Malaysia beta chọkwa m ịga Malaysia. Achọrọ m ịlazi ala Biafra beti n'agbanyeghị ndewo ni obi dị m ụtọ otu Nnamdi dị na-ata asụsa.
Biko nwanne m nwoke onwekweghị onweghị esighị n'aka anyị biko amaghị m otu ị ga-esi eme kwuo okwu ọzọ ka anyị mara ihe na-eme n'ihi na anya na-anụmata gị ọfụma mgbe ị ga-akpọghachi anyị azụ ọzọ nnu ewele igwe ka a gana ozi nke a biko ka ebe isi na-akpọ biko onye nọ n'igwe na-akpọ anyị n'ekwentị ihe aha ọ bụ gịnị ka ebe isi na-akpọ
ya akwa nwụrụ chibi ike udo ya
ka ebe isi na-akpọ
akwa nwụrụ chibi ike esi Malaysia Malaysia
Indonesia onye ọla chọsiri nwa onye Malaysia ụta adịrị ya biko biko ka anyị ihu
ụmụnne
anyị ndị ji ahụ n'ebe a eleghị anya olile anya anyị wee si ebe a na-apụ Malaysia ga-azụnye anyị transmitter makwa na ha ga-azụta azụta zie anyị ebe ọ na aga buru ya anyị ji akwụkwọ ya bịa
ọ
ịmụtaghị ya ịmụtaghị ego ekwunyere nsogbu adịghị ndị nọ n'ụlọ agwago anyị na ego itinyere na orutego anyị aka ndewo nna m gọzie gị ndewo nwanne
ọkụ
ndewo nna ndewo 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 nna m gọzie gị amen amen biko ka anyị na-ekwu n'ihi na kọọlụ karịrị akarị ebe niile mmụọcha kọọlụ anyị agaghị eme ihe ọbụla taa
ndị bụ igbe kene m
ndewo nwanne m
afọ m bụ etu nsukwu na mgbe afọ m bụ Chukwu ka Godwin na ọnwa epe ikenga na unizik ihe nsị ka nkwuo bụ maka na ndị igbo si na ihe a mara ume nke ọma a na-akpọ ya nwa mma maka na nwanne onye na-agba ezigbo egwu na-agba ajọ egwu ọka ikuru a na-akụ ya
eziokwu
maka na anya ma iji si na ntọntọ wee tọntọkọrọ maka na nwanne enwebe di ihe nji maka nna-ekwu bụ na ihe ọbụla a na-eme na-enwe usoro
is unfortunate. Biafra, all this while. But about NYD and my wife, Yabasa Biafra. In Jolikubu now, there are two major things in Jolikubu. One, in a movement like this, let me use the word movement because a movement can feel love. Moving towards NAPTOY NAKA in the Nigeria. From here, Jiboku before, I could see him something like a central working committee, like this Radio Biafra, a mouthpiece through which, or a door, or an avenue through which, you have nine name, I'm gonna make on the word gonna matter here in the Biafra name, and not to my own understanding, and not the other way around. The Radio Biafra no way could say he bought the Central Working Committee. Rather, he was able an avenue to reach out to the world. Then the second thing to look from your opening address or anything, because before I'm going to go, I'm able to say, nah, I'm not going to go back easy. I'm not happy with your name. Now I'm going to go for or the money behind. So, my brother is going to
do
Oh, you could look at my opening remark. Okay, in a woman, you see now, the house I over at Chihana Hanibu, and the Chin, the house, the Alacoba, or something like that. The angel who would join the angel because you're gonna in every generation. Anyway, changes, and the only thing the constant in nature is change, and things are moving. You want to turn an Igbo now? If you are the issue of Alakoba, Omenani, Ndioka, Ndi Hindu, or the he instigate religious differences, which man you better than an Igbo? I am going to make way here, the church and each each. So I'm not saying because of no idea possible. I never my address. I know. Can I a channel here towards the Igbo cause, the Igbo race, and not religious race, because they are two different things. So ever know I've been chalk. I happy either work on that side. No change. But more, I strongly believe in the Igbo man's race and in the Igbo man's cause. Like, want you to. More, I want one bono, then Kai. You understand? Then, based on your work, only to I know this Radio Nigerian Kai, man, I flanga, I confirm no original. The Radio Biafra Kai flanga, I confirm. The music I matter, the truth, the original one, let me quote on one, the original Biafra movement, because I in the man with so many movements. And like, it was you. Another person will work in another place, flag go up another radio, signal Radio Biafra. It is very, very obtainable. So I believe now these two words in point in drop will be noted. Never I can
move. Ndewo. Okay, Mamma. Come on, yes, in a Niagara Mill Radio Biafra, Yagame. Where being in easy is in the Gabasa here. Gain, I go on. Oh, my God, say a lot of tigger from your chin if a bumble. Then a Biafra Wabara, the Kangara again, Nizzi. Oh, on your wall again, Felia. You only decorate a carry. More than I took Biafra in the morning. You only decorate a carry. Because Gani, who wants to tell you, Yapo?
A bum, mamma,
there were.
Okuna, Chukum Gabana, and Kankawaga, maybe go to Gangana, him to Ruku. 1999. Amen Naba was on Naba. I declare Biafra na Fox Road. Muwazike Bra Fox Road. Okada Kaji put them up to no summer junction. Owagi moto. Owagi igwe. Owagi bicycle. So I declare I also wear men Naba. Izubu also. I'm a chair here in Lezo Naba. From that 1999 to 2003. mwa hapụrụ ihe ile m na-arụ wee chụwa sowo masop ka onye ọbụla n'ebe a mana adịghị izi ma agụụ ivuna emechaa kpọ m ivuna ndị mụ m si na-awaghara na-apụ m ivuna wezie na ọgụf ka anyị niile na-anyụ strọgụ wee na-aga atụwa ego abawa esteti onye isi anyị ị ga-ama na ya na ịnọ na strọgụ abawa esteti under the struggle that time abawa esteti ọwụga abịa so onye aba steeti ka onye na-achị abawo kọmrada na-ayọ judchukwu na-eso ya n'azụ aba provers so aba na abanyeze admin ụlọ osisi ọma ka mụ sekretarị during that period struggle wee na-aga the day mgbe ọbụla wasi ike bara aba anyị na-aga n'osoma restaurant osoma park ga rie nri anyị ego ya nri ya alawa anyị duru ya wute ụkwụ ya nna gwunu wute ụkwụ ebu ibu na-eso ya n'azụ ụkwụ ka anyị zepụ osoma etinye na moto ya alawa emegide anyị nọ upgrade from upgrade ya gbawazi ọkada from ọkada ya gbazie ndị otu anyị ndị nwere bọs ebupụta bọs ewere na-ebugharị ya ihe nze mgbe o rụziri ihe a pụtawa na ihe a na-eme and ihe mmadụ nụrụ na atụ ego atụ monthly dues onye ọbụla that time wụ 50 naira so anyị tụgide ya chieke ebe igbo niile na-atụ 50 naira aba mechara nawa free station niile 50,000 naira that time na-ana ndị ahịa ego pete resit ana ndị ọkada atụkọcha ego a anyị bugo ya ọkaigwe ebe anyị na n'imeche once a month na open field ebe a na na-eme meeting ibidosa a ga-arụ freedom house ese plan rụọ nnukwu ụlọ ụlọ m na-agwa gị ihe a emegela dịka ya n'ogwe anyị gawazie meeting a sị na a ga-emepe ndị amị na a ga-enwe amị a ga-achịkọrọ m ndị mmadụ wee na brepit mmido ịkpọ ebe aha aha bikos ama m aka na ya chịkọta na bu na brepit mezie ya were nkwụ mechicha ya a na-azụ ndị amị aga ụtụtụrụ ụmụazụ ya aga agwụ gwaziri ike weta ego ka ebi ka spa kparaisi bi ụma ka ha na-eri ihe ebe a na-enwe ihe ọmụmụ ndị na-amụrụ ha ịhụ ndị lụbụrụ agha na be anyị mgbe a lụbụrụ agha n'ole ụwaziri ike ka anyị gaziri meti onye anyị na-anya eri mama put agazi asa ga-efu ilufọm so onye isi na nji na-ekwu ya m na-ekwu ya ka m kọtọọ ụwaziri ike ọ maka gị nwakwa bikos a sị na ebe onye hụrụ ebe a na-abụ ọkụkọ hụrụ ebe a na-abụ ọkwa ọkwa hụrụ ebe a na-abụ ọkụkọ na-amụrị ọtụsi bụọ ọkụkọ ka gachi abụ ọkwa anyị na-aga anara na lekwe gị lekwe m ejikwa sekuriti ebe a emekwa ese ese mgbe n'azụ akwa ịma gị nụna a na-amụrị nkwe gị n'aka na-aga ikwe m n'aka biko ka ọ ghara iwe echi ka a ghara ifelifọ mgbe ahụ gị biko nụ onye m chọrọ ịrọ ndewo nụ ndịbe anyị mma mmanụ aha m bụ Darlington Onyebuchi Udegbunam from Ekwusigo Local Government Oru Ifite. Ihe m sịrị ka m ga-ekwu bụ just okwu ndụmọdụ ka m chọrọ ka nye ụmụnna anyị n'ebe a n'ụwa n'ọkwa otu nsi wee nụ oku za ka ụnụ nwa sikwa wee nụ oku wee za ndị niile n'ebe a n'ụwa enwebụ onye mfulo n'izizi mbụ na onye mmetụ ụlọ m bụ ezi oyi m bụkwa agụ m a na-akpọ onyi bụ ihe tụlụ m meseji si m gee redio Biafra mụ jee na net onye m dị webụsaịtị ọsị mụ jee na net mụ saachịwa na mma ka esi asaachị na mma asaachịta ya nwanne ụnya wee jee wee gee abịa n'ihe mmasị ọ bụ mee ya ọkwụrụ maka ya agụ m na University of Ilorin Tony Ibadan finish secondary school na Rift Boys ajoinụrụ m masọb and eji m ID card masọb m ama m ihe m mere na Kwara State for masọb but ka anyị ghara ịkọ maka nke a n'ụwa mgbe m bịakwa na Malaysia nọkwa onwe ndị mụ na ha bikọrọ ọnụ ọ bụrụ na ha ga-echete ụfọdụ n'ime ha n'ebe a agwa m ha maka masọb ajoinụrụ na Facebook since 2003
ọbụna ndị ụfọdụ n'ebe a ga-ama na e nwere email a na-ese ndịgasịrị ndị ọbụla jọ na masob onye ọbịa na-ede nke ya. Bụ ka anyị ala ime ihe mere ụnyaa anyị nọ tata otu esi wee kpo onye ọbụla n'ime anyị. E nwere meeting yesterday but na nke tata atụrụ message amaghakwa m onye ọbụla nwetara ịbụ onye nwoke sendịkwalụ m ya si na ọ dị ka ọ dị ka a chọrọ ka ha bịa n'ebe a nụwa. Ụmụnne m wee na-asị ụnụ na ihe a chọrọ bụ actualization of Biafra, ka anyị alụ ịsị na-emetụ ụlụ m ala ịma na m anọgo 11 years na Malaysia onye dị otu a wee bụrụ nyanwa ga-abịa mee ihe anụwa jikọta ya ọnụ. Ka anyị ala ime anya na asịlị na igbo enwe eze onwe ndị mụ na ha gba asịlị ihe anụwa mbọsị m gara ebe a na-akpọpụ chọng asị na igbo enwe eze nwesị ha na ihe na-egbu anyị na a na-asị na igbo enwe eze na mgbe a mụrụ anyị na ihe anyị na-anụ ogo na igbo enwe eze but na igbo nwere eze na ọ bụrụ na ịsọ mitie gee ntị ọfụma ị mara na igbo nwere eze. Ọ bụrụ na imere mmadụ anya n'isi si na mụ kalili onye anụwa n'ihi na mụ ji ego ụwa ị mara na igbo nwere eze. Anyị nwere ihe a na-akpọ obi, ọ bụghị na mụ ka jide ego ọ na mụ ka nwekalịcha ana ọ na mụ ka agụkalịcha akwụkwọ mere nji wee kali ọyị nwoke n'ebe anụwa nji wee kali ọyị nwoke n'ebe nọ. N'ihe m na-asị bụ ka anyị hapụ ihe anyị mere ụnyaa ka anyị bido tata n'ihi na anyị bido tata na ọ ga-adịla anyị ncha niile mma. Onwe onye ọbụla n'ebe anụwa m na-enye kristansis ejere m na Thailand embassy tata ntụkwa akwụkwọ green m agago mụwa na onwe m agago travel abịa n'Asia niile ebe m agabeghị sọsọ Cambodia if I'm not mistaken sọsọ kwa n'onwe obodo ọzọ agaghịkwanụ m Europe but ụmụnne m eziokwu ka m na-agwa ụnụ adịm anyakwa isi na ngụla akwụkwọ but onwe ebe ọbụla m jere nkwucha okwu asụkwanụ bekee mesịa ihe niile ofu ihe ga-emebi ihe niile anụwa bụ mgbe m mechaziri a na-ekenezi na-ekwe n'aka onye m kwere n'aka ajụọ gị si gị kerebisi ụmụnne m ịkpọ ha n'afa Nigeria ọ bụrụ na mmadụ 10 mmadụ 10 maọbụ 20 bụ ihe chọbụlụ ka gị na ha ka mụ na ha gbanwee ihe mgbanwe o nweziri ike mụ na ofu onye adịghị agbanwe ihe mgbanwe ka m gbadata obele mụ na mụ bụ onye obodo a ịbata na be ndị nwunye m n'ezizi mbụ na ha anabataghị m ndị mụ na ha bikwara ma mụ na nwunye m nwere ile ahụ ise bifo e wee kwe ka anyị nụọ nwaanyị bụ tata ha anabata na m nabata m nke ọma but n'ebe nwunye m na-alụ ọlụ bụ shell ọ na-anọkịta otu ọnọkịta ọ dịka a sị na a na-akpa ya akpa maka na ọ na-anụ onye Naịjirịa wee na-asị achọ m ike ogologo akụkọ but na m na-asị na ọ bụrụ na anyị nche niile ejikọta obi anyị ọnụ ala ịsị na m karịrị onye a ọ na onye anụnwa ka eko ga-esi n'ọdụ n'isi oche ọ kedu ka ụdị onye anụnwa ga-esi wee bụrụ onye nwa ga-akpọkọta anyị ọnụ ị mara na ụnyaa na anyị ga-ebirikwa iji ya eje na echi na ya ama mfụ ya but nke anụnwa anyị fụrụ tata otu anyị si wee bịata ebe anụnwa tata ụmụnne m nọ Malaysia ama m na onwelu organization dị mma na Malaysia na-abịakọta ọnụ but na ọ bụrụ na ụlọ fụdị ihe a na-eme ebe anụnwa fụ ka anyị si wee nọkọta ọnụ ihe niile na-aga n'anya ya na-aga nke ọma ọ na-afụ na ọ bụrụ na anyị jiri ofu obi and ụdị obi anyị ji wee bụ ebe anụnwa and otu ihe anụnwa si wee dị ọ na-amara na anyị ga-enweta ihe anyị chọrọ wee na-ayọ ọnụ. Nke a bụrụ nke ikpeazụ wee sị ka anyị hapụ ha dịka otu o kwuru o nwekwu ihe mma dịka otu a sịrị na fọmụ dị you can volunteer fill a form hapụ ha maka yesterday hapụ ha maka ndị mere ihe arrange ndị mekwela ihe arrange ọ bụrụ na unu n'anya ọ mmadụ wepụtara ihe anụwa ọ maghị maka ya n'ọkwa na ọ nụrụ otu a nsị wee nụ wee bịa kwado si ya na-aga masị mee ya manya bụrụ na ọ gara nke ọma and unu mekwa anya ọfụma dịka mmadụ dịka dibo mayor ọnwa ise otiga aka anyị fụrụ Biafra Frank onye unu ga-ama nke anụwa but ụdị ihe a bịa dị otu anụwa bịa na-akpọkọta anyị ncha niile ọnụ so anyị jiri ịdị obi a anyị ga-enwete ihe anyị chọrọ ma gaa n'iru nke ọma.
o nwere ndị nọ sọ ebe a nụwa ga-emesi ife ọga nke ọma, makwa ka esi ahazi okwu, maka na okwu anụwa onwe onye amụrụ mụọ okwu, kama na o nwere ndị Chukwu nyere wisdom to be an orator, ịma ka esi ekwu okwu, mara ihe a ga-ekwu, marakwa nke ama okwu. Dịka director and onye nke na-ebe enu ha ayịyọ ka ha yọrọ sị, nwanne asakwala m ọnụ, na ọ bụrụ na m chọkwọrọ anọ ka dị open, wee were kwa ofu obi anụwa dịka anyị chaina si wee bịa ebe anụwa na-amarakwa nọ ọfụma, wee na-asịkwa ka anyị were ofu obi anụwa wee kwado ha, wee marakwa n'ụzọ a ga-esi wee na-aga, onye mara nke ọ ga-emeni ya dịka onye akwado ka o wee na-aga n'iru, ka a ghara iji ịzọ nke anụwa zọọ nke anụwa wee zọọ nke anụwa wee mebie ife, ka m wezie nke a wee mejọ dịka ihe mere ọ kwuru sị, ka ọ ghara ibukwa olu echi eje mesa ya n'akwụkwọ iji wee fụ onye nwoke bụ ọnwa, maka na a sịrị na onye sọpụrụ eze eze elu ya, ka m were ihe niile a wee mechie ya. O nwere mbọsị ka m were ihe a wee maa atụ, o nwere mbọsị mụ na mmadụ nọ n'obi eke amaghị m na gị nọ na fon onye anụ ọbụ ihe kpọrọ gị ka ọ gịwa kpọrọ ya sị na m kpọjili obi eke gị ọrị sisi nye m igwe eji ekwu okwu, enye m igwe eji ekwu okwu, sị ka onye na-ekwu isi m n'ọnwa, isi m na ihe chọrọ ka m mere gị ebe ahụ n'ọnwa, na ihe chọrọ ka m kwuo okwu ọbụla, na ihe izi m na-emere gị bifo mụ na gị ekwu okwu bụ iwere okwu anụ ọfọ n'obi eke mechie ya, pụọ n'ilo, m pụọ n'ilo, m kpọọ gị, emere m ya ka ọ na m emere ya, and ịpụtakwala n'ebe anụ a kwuo ya. Igbo mma mmanụ.
Ndewo.
Ọ mma mmanụ. Ndị Igbo na-anọzụkwa ebe a. Mma mmanụ. Bụ eji m ohere a wee na-ekene ndị Igbo niile, ndị Biafra, anyị nwabụ ndị Biafra nọ na Malaysia. Onyeisi anyị kelere all the way from London. Because ife bi ji wee juma afọ na ọ ndị a na-ekwu maka ha n'obodo Malaysia wụ ndị nọ ebe a. Ndị fọmụkwa na organization fụ na organization niile afọmụ na Malaysia nọ na aga ọfụma. Ife ọhụrụ na a na-eme na Malaysia, ọ hụ na ife niile nọ ebe a anọghị ma na ife ahụ enwere isi. Ịghọtago, so ụmụ Biafra ekenekwa m n'ọzọ. Ndị ife m chọrọ ikwu okwu ndụmọdụ bụ ndị Igbo. Nwanne m, enwere ife ikwuru ebe a sị na asị na Igbo enweghị eze, mana anyị nwere eze. Nke ahụ na ajụ m ajụ. Bikọsụ ije n'obodo Ugwu Asa, ofu eze na-achị ha. Ofu eze na-achị ha. Na be anyị, n'ụtọ na mmụọ kịta nwụchara eze.
Yes.
Even, oge na-abịakwa ihe ara wee leba ha anya, famili a na-enwe eze. Do, o wee nwere ife m chọrọ ịgwa ụmụ Biafra ebe onye nọ na wee na-ege ntị, anyị fụgodu n'onwe anyị n'anya. Ifurufe gbasara Biafra anyị na-ekwu okwu ya. Ị ma na ife na-esekarị anyị okwu na be anyị ji egwu ụwa ana. Ana. Ị ma na ada na-azọ na be anyị. Bifo ozu ana, ị ga-agba ya mgbọrọgwụ. Ọ na ịgba ha mgbọrọgwụ, ebufuo gị. Doolu ka Igbo, ka anyị fụgodu n'onwe anyị n'anya. Ka anyị wee nwee obi anyị eji wee n'ọgụ Biafra a tụka anyị si anụ ya na. Ndị Igbo ebe niile anyị nọ in diaspora, anyị afụghị onwe anyị n'anya. Igbo na-egbu onwe ha maka ego. Ọ nwanne mmadụ na fụ na nwanne ebutere ego dọwa n'ụlọ, o jee metụrụ anụ gbuo eburu ego a. Ife a na-ekwu okwu Biafra, even here in Malaysia, o nwere ebe anyị awa na-anọ na-ekwu ya, ụfọdụ asa ya emechie na ya mara ife a na-akọ. Dịka o nwere nke m na-ekwu n'ime ebe ni, isi onye a poor man, onye ya sị na Naịjirịa adịghị mma. Bikọsụ na ọganya rijuru afọ, ya sị na obodo ọ nọ na ya mere gịnị dị mma. Doolu ka anyị kwụsịgodu n'isu onwe anyị imi, anyị nwere ndị Igbo. Anyị na-esu onwe anyị imi. O nwere onye ọka a gbawuru na South Africa ebe 2 weeks ago. Wee kwa na onye gbawuru daa gaa enwekwa onye Enugu steeti na onye Ebonyi. Gbawuru daa gaa, if I'm not mistaken. Wee na-ajụ, kedu ife mere mba ji wee gbawuo onye a? Ha gbawuru Chadi Fesi na a chụwakwara ha nwube ha. Wee wuru ndị Igbo. E postwa ha na Facebook, I share the picture. Wee na-asị, kedu na ife ọnwa Igbo na-eji ekwu okwu Biafra? Anyị pụzụ anyị a na-egbu onwe anyị. Mụ na anyị ga-anọ kpasịa nkata ịpụ ọsụ omimi ihe ọta anyị na-ekwu okwu Biafra.
ka enu ka Biafra ka ige si ko igodi na chukwu nyere aya aka ka otu ayi se ekpe ekpe ayi nweta Biafra echi ayi ejikwa obi nwanne ya ediri ko nwere ife ya jese nyere aya okwu na na Biafra ayi na egbusisi onwe anyị na alụsị onwe anyị ọgụ nwanne anyị kwuo nwanne ya ya ha ekwe ụmụ Biafra dịnụ ọ dịnụ mma dịnụ ruo na-ayọ ụmụ Biafra ebe onye anọna ka anyị kwadonụ Biafra ji na-efu obi o nwere ọganaizeshọn e nwere n'obodo a na-akpọ ofu obi onye isi anyị na ebe a kọmred onyebuchi dịbụọ Biafra ụdị disiplin dị na data ofu obi ife anyị na-eme ka anyị mara ewu n'onweghị onye ka nwanne ụdị ego ọsọkwa agụjide na ife anyị na-eme ewu ife nwanne ọnwụ na-etu anyị si wee nye data ofu obi ahụ na ndị Biafra anyị nwakpọrọ nwaanyị ndị Biafra na-enwe ụdị obi ahụ anyị aga n'iru ka anyị kwuchaa na-ekwu ka okwu ahụ anyị kwuru dị otu anyị si wee kwuo anyị nwere ndị Biafra anyị laikila ego anyị na-eji maka ego kwechiri na Biafra ahịa ha ana apụta kịta na-ekwu okwu Biafra ka esi ekwu na ụwaziri ike na enwere ike enwere ike ego ya wee bi mmadụ infact oche njie mmụọ ya enwere ike ego ya ibi mmadụ kịta asị ya nna na nwunye ya ka akpakpaghịrị ọhụrụ ogbugbu ka egbuo ya o buru ego ahụ e egbuo jiri demand general young girl na-epotoro ife ụfọdụ so ataha ụwaziri ike ụta onye ebi ya $10 million ọ ya anarụ ịghọtago otu a nọkwa n'obodo a na ụlọ ndị a wee ebi ego kịta asị ha nna mgbe ọ na-ego aburu si mepe anọdụ ọrụ ego Biafra ndị a na-ekwu nke a na aka nta mmotu ya ụfọdụ n'ime anyị na ebe a ya eburu ma mụnwa ma mmadụ I am not perfect you understand me njọsọ na-agwa ya ife ego ya kọs ịghọtago so ife m na-ekwu ụmụ dị elu ka onye ọbụla nwee obi siri ike n'ife gbasara Biafra don't sell your birthright donu ka anyị nwere na obi siri ike ụdị ego asọkwa si bụ ihu ife sụrụ si na agwa gị ojikwa anụsị ana nke na kedu nke anyị nwa ga-anọ a ga-eji wee cheta anyị echi ọkwa na-ajụ ọhịa taa jụ onwe anyị bikọsọ na ahụhụ ndị nọ na Malaysia n'usi ọgụ ike na Biafra ga-akwụdo echi niile onye ka Biafra nọdụ ka a ghara ibe chetakwa si na ndị Malaysia sụkwa wee n'ọgụ a donu ụmụ igbo donu ka anyị fụ na onwe anyị n'anya nka chukwu nye anyị ogologo ndụ anyị ga-adị ndụ wee fụ na Biafra bịara n'isi n'aha Jizọs
amen ndewo ndewo yes go ahead
ndewo ayị mma mmanụ
ndewo
ndebe anyị mma mmanụ ya udo dịrị ebe ọbụla ka echi ya zụrụ dịka kwuru mgbe afọ ndị ifechukwu nwa ọnọ n'enyi dịka ya nwanne nwoke akwu ka a na-agbado okwu wedan na ndị ekele nga ọfụma maka na redio Biafra a abata na Naịjirịa o nwebe part of north mgbe a gbabụ since 1996 na Naịjirịa ndị Hausa ka etiri BBC onye ọzọ ọbụla na-eti redio na ntị n'ege news mana chineke abịa ogogo Biafra ọ pụta wee na-aga mba niile ọ bụ ọta ka o bido ana m ekele gị na-ekelekwu ya na-ego ego ozi wee na-asị udo dịrị gị ụmụnne nọ na Malaysia ndị ekele onye ọbụla maka amalaelu zukọ mee Malaysia kwelu amalaelu zukọ mee mmadụ ekwegachi obodo a ruo akụkọ a na-akọ na Naịjirịa ekelekwa kele onye nwere ụlọ ya onye na-ekwukwe n'ihe a wee bụrụ bikoni nna ndị okereke nwa nọ n'onwu eso na ndị nụrụ ọgụ Biafra as I'm talking to you now okwu ya agụ ịgba gbara akaba n'okwu mmụọ apụtakwu ụwa ọkọta ọnụ aka kwuo na spas ọ dị otu na fund of masop n'ihe a mgbe ọ pụta bet mana not during the time of governor jordan ami e du na ndị bute masop na Taraba State and Gombe State and Lobi I be happy n'ọbọkwa na Malaysia wee bọs nwere obi ya otu a nọ ọ daa n'ihe egbe mma apụta aga m agwa bikos na amata n'oge oge ụmụ niile na-agụna onye na-anụ ọgụ sombodi ka udu mmiri lenin sizin oso n'aka na sọpụ anyị ngwa ọgụ
ọgwa na-aga n'iru so ụmụnne biko na achọ nkọwa onye n'ime ya bụ ife ajụna biko maka na onye ọbụla bụ ife ajụna onye eso n'ife a na-eme biko onye si ka ọ bụrụ ee ka ọ bụrụ ee si hapụ ego onweghị Chineke onye anyị na Biafra obodo anyị amaka obodo niile a na-ekiri Biafra obodo niile a anyị nọ ọfụma ọnwa ife anyị na-achọ ọ bụrụ na anyị gbaba mbọ pụta onye ọbụla ga-aga oke ọ na-ewute m n'ibu n'obodo anyị nọ onye erighị ịgwa mmadụ okwu ya apụta na-agwa ya okwu bikọsụ wetaba si ụkọ Nigeria useless country ndebe anyị niile n'ebe a bụkwa ndị Igbo anyị anụsi ihe na-eme na evrida n'ugwu Awụsa onye Awụsa bekpe ọgwụ na mmiri na-ede mbe ya mana stil anyị gbabụkwa ndị Igbo anyị achọ ịme ife ife a ga-eme anyị na one ka iwe mma na one eze nwetara nwa nwa ya na-abịa kedu emeri ọnụ ojiji ntu nwa ya sị nsogbu abịa taa mgbe ya abịa mgbe ya mụọ mmiri ọnụ ojiji ntu adị taa mgbe ugwu nwa ya amaghị mmiri ọnụ mgbe ya ji oge otu so ụmụnne biko atụ ka anyị wepụta obi ka afọ onwe anyị n'anya ya bụ nke izi mmechi afọ onwe anyị n'anya n'obodo mmalechi a anyị ka rimemba a sị na mmalechi a bụ Naijiria mmehie ya ji ọdụ ndụ ruo taa adị ebe ka esi eweta onwe ebe nkwụ dị n'obodo ndị Awụsa
mba nụnụ mba
onwe ebe dị n'obodo ndị Awụsa nkwụ ọ bụla ndị Igbo ka ọ dị adị nkwụ a ka mmalechi a ji ọdụ ndụ ndụ ruo taa adị ọna be anyị ka ọ dị ịbata na anyị Igbo naanị ekwu ihe ole na ọnụ anyị Igbo ndị Igbo obodo ọbụla e jiri n'ụwa a bụ ndị Igbo anyị nwa bụ Jews ụwa na Naijiria ka ezi ka esi ebu ohu nyere ha steeti anyị nwa bụkwa ndị Igbo onu abụrụ ife ajụna biko ni ka anyị ghara ịbụ ife ajụna ọjọ biko ni ife ajụna emeela anyị ife nna m ogwa m nọọ ife ajụna mere ọgụ Biafra ji ọnwụ isi biko ni ka anyị nwere ife obi onye ọbụla nwee spirit of ife ajụna ya wepụ ya n'ime ndụ ya
amen
biko ni otu ọnwa nna nwa nwoke a si wee na-agba mbọ ka ihe a na-aga chineke ga-agọzi gị maka na ọma nnọọ kwa ndị na-agba a nna m kọrọ gwa m ka ha na-eje ọgụ a na-aga ha na-eje progress mana okwu efu ihe ajụna ndị ya wapụtara asị ee waya ejuo ya bụ ndị a ya bụ ịdị otu a waya ejigbo unu nụọ nke ọbụla ị ga-eme eme ya ọ daa n'ihe egbe ọ bụla egbe ka ị ya n'ihi agbanwe ebe ihe egbe gbaa ọ bụla ego ka ị ya wepụta wee sọpọtụ ndị na-eje ọgụ gud agụma ole ụmụ n'elu gọọmenti etinyere ego ọ ndị dị ka mmụ n'ọnụ ụdị mmiri n'elu sizin ọ nọ na sọpọ ngwa ọgụ si ya finish them gọọmenti etinyere ya 1 cent so ụmụnne biko ni eji m aha chineke dị ndụ wee na-arị onye ọbụla n'ebe biko ka onye na-efu obi ka obi anyị dị oke bikọsụ ụtọ esi wee dị mma na-agba n'ezi na-ekwu ife a na-ọpụta ụtọ akọ ya emekọ oru esi esee kalenda ele ese ntu isi onye ọbụla na-efu n'efu nwanyị pụtara ụwa si na nna nsokwa nna ebura ndụ nna m dụjụ ọgụ nna m nwa ọ jụrụ ọgụ a ndị ọka dị ndụ ọnwụ bụ so ụtọ ọ jụrụ ọgụ a ha mebie n'oge nke ha o nwere isi anyị ebilitekwa n'ime ya biko ni ka anyị nwee Chineke eni spirit ọbụla ife ajụna biko ni anyị achọ ya ọzọ anyị ebe ọma ekwe ife ajụna bee ya bee ya ka anyị ghara ịchọ ozi anyị nwee use anyị bụ ndị na-eme mbulite onye Awụsa kịta na ha na-agba Boko Haram ya fọrọ bụrụ amata bukọs ọ Boko Haram oburu egbe dị na fight na egusi ndị kristian bikọs ogbe liivu ọna na ya nwee dị n'igwe so anyị nwa na onwe m I want to be a hero if I can die with Biafra no problem but make me be a hero ka a gee m na ndị dịwe chọgbu obodo a nweta ya udo dịrị ọnụ nke osi ya zere n'ime nne m udo dịrị chineke nwe ya gozie ya ọbụla n'efu n'efu ụmụ Izrel tara afọ n'elu ihe ezi n'Egypt Exodus chapter 14 but onwe oge eru ha atara ozi dị afọ today the whole world na bow down to Israel
they do.
The whole world osisi e ji ama atụ abụrụ eji ozi e ji amegoro ntụ biko m biko m udo dịrị ụlọ ya
ndewo ndewo
Ndewo.
He's on.
Go on.
Yeah.
Okay, Ndewo. 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 Ndewo.
Ndewo.
Afa mbụ Dr. Fred. Onye na-echi ọnwụ biko.
Ndewo.
Abụ m onye Enugu State. Ojiriva local government to be precise. Director.
nọ na Malaysia. Ihe njipụta ikwu ihe a abụrụ ihe ọzọ. O nwere ihe m na-ada ege karị na YouTube before m naba. Ọ dịkọ ekpere abalị m na-ekpe everyday. Sometimes m nọdụ na moto, nkwukọta egwu Igbo, wepụta fonu m, mpie ya, jee na YouTube. Data olu nna anụ dị a bụ onye Ojukwu. Ọnwa ihe ọ na-agwa m, m na-etinyetụ m ụlọ ọdụ na anụ dị a. So, ihe a o, ihe Ojukwu gwara ụmụ Biafra mgbe a na-achọ ịnọ ọgụ. So, after ihe niile a mecha, Igbo still kwa ruo taa, Igbo afọrọ onwe ha n'anya. Igbo bụ na Naịjirịa na-eku ume. O Igbo bụ na lifeline business enwe na Naịjirịa na-eku ume. Ọ bụrụ na Igbo niile Biafra gbada ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, Lagos ga-ada.
Overnight now?
Huh?
Or down immediately now?
Tata! What do you go in the middle of the Ethiopia airline now, Deba? Huh? And the Kuyana, I don't know, Bozo now, Abia. You know, Lagos. Oh, God, they came back, but also, yeah.
God bless you.
Yeah. Yeah, Hamera, in 1967, we were 1970. Huh? I got here, Deba, na Lagos. Makani, hiji, toro, mmadu. Ka anyị eji tụọrọ gị. So ihe a ha tụọrọ anyị 40 years ago will come knocking on their doors one by one. Now, before this thing na-ekwu eme, ịfụnanya, you are not sure. Now, can you drink our mouth? Okay, I go to Biafra na Malaysia. Onye ga-awụ onye isi ndị Biafra? Asị na esi na Abuja bịa plantara anyị, dụọrọ anyị onye isi ndị Biafra ebe a. Ebigo m Malaysia afọ 18. Ha na-eme ịhọpụta ọchịchị. O nwere ihe ha na-akpọ flown in candidate. Phone in candidate awụ na ịbịa here now. Onye a ndị ga-atụrụ ya vote amara onye ọ. Maybe because nọdị ọnọdụbe onye na-achị obodo. Ọ sị ya nwoke mekwa gị wode akwụkwọ m edezi na m akwụkwọ nkịta mma emeghị mmadụ. Ogburu ya jetu ya n'ofu ime ọhịa. Ọ wụrụ candidate oru ebe ahụ win. So now, ọnwụ ndị Malaysia bi na Malaysia ma onwe ha. Onwa ma onye mwụ, ọ ma ma na-ezu ori, ọ ma ma na-ekwu eziokwu. Biafra ma onye mwụ, ọ ma ma onye Biafra ahụ. Ha? Nke onye na-eme, anyị ma onye ọwụ. Ya bụ na ihe m na-ekwu abụrụ ihe ọzọ bụ na ọwụ ndị Igbo nọ na Malaysia bụ ndị Biafra gasị na ndị ga na-azachite afa ha ma onwe ihe ọbụla a na-ekwu maka Biafra, not ndị nọ ebe ha nọ, asị na ọha ọ ga-awụ ndị na-achị Biafra. N'ofu Malaysia nke akwa mba anya ajụ ekwerọ m ọ bụ na ndị ọzọ kwe na m nwee soro kwe anyị abịago karịa ogologo oge na mmadụ ama mma katazisi anyị na ihe a chọrọ ka ime onye ọ ga-ezukọta ọrụsị na ihe a chọrọ ka ime na ka chọọ ka ọ dị maka na igbu dị ebe a igbu dị na Malaysia a jikọta onwe anyị ọnụ. To some extent, sorry, ka m sụkwa obere ibe ahụ. So, ụmụnne m niile nọ ebe a achọrọ m iwe ogologo oge maka na chi ejigo na ihe m na-ekwu ugbu otu anyị bido ihe a otu anyị nọ na-ekwu ihe a nwanne okwu iji da ka ị ga-eji na ihe a niile anyị na-achọ kemgbe aha anyị ga-achọta ya mana mgbe anyị chọtakwara ya Ojukwu si na na Biafra dara na ndị mee Biafra ji dawụ ndị dara na their own areas like Okoye Arekpo. Oko Arekpo na Ife Ajuma but the same class of people. No, no, yeah. Oko Arekpo, so Nandije the National Constitutional Conference in those days. So how was Rusia Lagos clique? Na Abojukwu Mgba. So then and now, ebe kandibo Oko Arekpo hano na Nigeria. Okwani Ogoni for whatever conference. Akwa Okose na 1995 na 1994 Okwa Nigeria hana azomba Okwa Sado we wana na angeojuku Gasea good morning sir Taka chifo Ha? Aha So ni hedi ni yao Kasi kuo nambu Ia hile chere mmadi hile isna Nonya na omangare ya Omanda kwa leke mwa Anafuzo na ugonita Mwebana azo nyoku Manana afunuzo na anibu Aha okwa nari So one nem Mbo sa aga chuta kwe ya aga chuta Ato nukwala chowam Ato nukwala chowam uwa Mbo chowa wanigi Makana mbo chowa wanigi Inigo kwa onyo zefe Kwa obata Yasa aunu So kachuku gozi oku Oye maswa Yaswa ni ikwe Oye na mwana yaswa Yaswa na Ndewo
Ndewo Ndewo Ndewo Ndewo
Ibo mma mmanu
ndewo
onye obula ekwuta na okwu okwu na amaka nwanna ayo ke bara aga inige ha agwa aga nwanna mbe ne kwugo ta ndu gwa osa aka ndu gwa osa ha na na kwa na ndi ibo na ebe ahu ebi ya na na ga ntakwa ha na ikwa ya na me mmadu gbori gbori to o me ikizu me ke ibo nke te mari ife I don't know Google sa season ji butu wa na no so ha na jigwe ba na aru no na so nneku ugwa sa ndi ba na tawazie nke ibo ob Lagos o wo ndi mna na abaka da se awon no na naputa na se anagin njabagin investment ndi me ada kai di manager na gwe ndo obuna ar ibo wala na e ba na mi fe kanko ibo na gin ndi mwe ibo na onye ndo kpata mbobu na na obu mana ndị baị na last month fachara deport ndị baị na gọọtụ bụ ndị baị deport ndị igbo ebuja adịba na ịza kpọsa ha anjabara aga ara aka ọkọ na ara naijiria so ife m na-ekwu broda awapụ ndị malaysia ya spọtụ biafra mana aspọtụ biafra ụnụnwa mgbe onye arịgodokwa ebe ahụ ọ na-ama na anyị nọ ka ọ ghara ịbụ ụlọdigoro ebe ahụ ife ka afọ ya nke ọwazi dike mere nwanne nwoke na-enweghị iwe ọ bụrụ ife anyị eme anyị anyị mgbe mmadụ na malaysia anyị nwana ebe a gwa na anyị mgbe mmadụ tụwa nne nwoke siwe okwu anyị chi ibiro biafra tude ka ọ gaa n'ihu anyị ga-emewu ya ife a na-ekwu okwu na anyị azụ ajọ na agbara m izu ọkwụ ego na ị ga-adị ọbịa na ọ na-achọ ime ma nọọ ebe anyị na-aga ọ bụkwa the right place ife nnekwu mana i kwuru si na ụwa na anụ ụlọ anyị onye si na asị nakpọ na fon jụọ onyekpa fon kwuo okwu usoro adịrọ ekwe ego m taa mmeti afa nna biafra mana nsogbu kwe ọ dịka nke aje bifo apụta m mana mma eso taa
ndewo biko ka anyị chetakwara ụmụnne anyị ndị na-ege ntị ụwa niile gburugburu na nke a bụ redio Biafra anyị nọ n'etiti ụmụnne anyị na Kuala Lumpur na-agbasara ụwa niile ozi ụlọ anyị ji na-ewetara ha ozi n'ụbọchị nke taa bụ asụsụ ndị ebe anyị bịa bụ asụsụ Chineke na-anụ bụ asụsụ Igbo anyị na-asị biko ọ bụrụ ma ịghọta asụsụ Igbo na-enye gị nsogbu iche onye nọ gị n'akụkụ chọrọ ntapịta ka ọ kọwara gị ihe anyị na-ekwu biko na-ewere iwe ka anyị gaa nara ozi a na ụmụ ndị na-akpọ anyị n'igwe ka ekwe ebe ha nọ hapụgo onwe ndị na-akpọ anyị oge ọbụla ka a na-akpọ anyị n'igwe biko na-ewere iwe ka agana ha ozi ka ọ pụgokwa ọzọ eleghị anya ihe anyị na-abata ebe ọkwa ọdịkwa mma biko ka ha kpọghachi azụ ọ bụ ndị bekee na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ ka anyị leenụ ma ha ga-aza anyị biko na nke a bụ redio Biafra si na Kuala Lumpur na-agbasa ozi ahụ ọ bụ gịnị ka ebisi na-akpọ
Hello, aha m Ikechukwu, aka m kọrọ from Germany.
Ikechukwu, aha nna gị ọ bụ gị na onye mụ gị?
Aha nna m bụ Amaka.
Ndewo. Gaa n'ihu kwuo, onye chọrọ ịkwanye ụmụnne anyị nọ ebe a, Malaysia, ndị gbapụpụ na Malaysia pụtara ebe a. Bịazị anyị oku n'ụbọchị nke taa, ka anyị chọrọ ikwu.
Nwamdị, a na-ekwuwe gị ezi ekele n'ụkpa.
Ndewo.
Wee na-ekele kwa ụmụnne anyị ndị Malaysia. Otu ọsọ nwere ike ijikọ onwe ha ọnụ. Nwere ike ịdị anya bụ njikọ gbasara ọganihu ndị Igbo. Ndị m na-arịọ ha abụrụ ife ọzọ. Ebe nwere opportunity ihe fere ndị Biafra, because all the time I was coming. Ha biko, ekpela ka ihe gara aga mebiri ife, because na myself n'ụwa zuru ike mebiri ife na ndị Igbo. Nke a nwa akwa ka Chineke nnukwu ebere n'ịchọ dị mma. Myself, movement of actualization of Biafra was where that's all the whole world knows about this organization. Well, about the motive. Ka ndị a jiwe na-aga wee na-arụ ọrụ, ha mechara lachi aba azụ. Kpọta na onye ọbụla ịkpọ kịta kọkọ ya akọ ihe gbasalụ ịzọpụta ndị Igbo n'ọnọdụ ha. Ha hụ ego ndị gariji vidija ihe ego zuo ori agbaasị nwee vitin dị iche iche. Mana ejiri n'aka na ọdụdụ a nọ n'ime ala Chineke ike akpọtụgo onye nzọpụta oke ịzọpụta ndị Igbo n'ọnọdụ ha. Ihe na-arị ndị Malaysia, ha biko obi ọnụ, ha nwere ihe a ga-eme ụmụ ndị Igbo. Ọ bụrụ ka anyị nwere abụọ, ụmụaka ụmụ nwa anyị nwere nwa anyị ndị nọ n'ime obodo, ndị agụụ na-agụgbu, ndị enweghị ọkụ, ndị enweghị ụzọ, ndị enweghị mmiri. Ndị obodo na-achụpụ na-akwụ bụ sọsọ ndị ekwu asị ikwu eziokwu achụpụ gị n'ọkwa. Ekwu okwu asị ebe nwanne ka. Nwe na-arị obiko njikọ obi ọnụ, otu ga-esi nyere anyị aka ka anyị na-ekwu nke dis transmitter. Ndị mbụ bụdụrụ ọgụ na ha nwere ọgụ nwa n'otu, bikọs na enweghị ikwe na-agbasa ozi. Sọdụ ebe ha na-agbasa ozi ya bụ na ndị ụwa nwere maka ha. Ma dis radio Biafra Star now, nna m dị kalụ, ji ahụ ike, onye abụ dike. Ife o mere na nwa nke mmadụ ga-agwa okwu ya. Because now abanye na ọ na redio, anyị nọ na fi onye akpọrọ ihe Biafra na-egwu chọchọchọchọchọ, ọ dịka ọ dị izi, ọ dịrị ofele. Ọ dịrị ofele. Sọsọ local program, ama ego ọ na akọ, sọsọ nwa dị nwụrụ, sọsọ batigbe 2 minutes or 1 minute, the pain thousands of naira, or millions of naira. Chocolates of England itself, more than 2 hours, 3 hours. So, biko, nye na ya aka, nke onye ga-eme nye ya aka, ka e nwetara ndị transmitter, ebe a tụọ anyị Igbo. Ka a chie ekwu, ụwa mmanụ na ndị Igbo abatago. Ekele dị unu, Chineke gọziri unu.
Ndewo, ndewo nwanne ọma, ndewo, ndewo. Biko, nye anyị aha gị n'ebe ị nọ, na nke a bụ Radio Biafra, anyị na ụmụnne anyị nọ ebe a, ndị Malaysia. Ndewo. Biko, ka onye nọ na Skype kwuo n'okwu, anyị na-eche gị. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Mba, ọ dịchago, naghị anụmachi ihe anyị na-ekwu. Biko, gwa anyị aha gị, aha gị, ọ bụ gịnị ka ebe si na-akpọ?
Nnamdi. Ndewo.
Ndewo.
Afa m bụ Augustine Onyeka, abụ m onye Agụleri.
Ndewo. Ka ebe si na-akpọ?
Esi m Malaysia na-akpọ.
Gaa n'ihu.
Nnamdi, ebi bụ m Sopolina. Ihe ifunu gị na-abanye ya, because anụ m atrai since ama m ka m na-esi wee mewee wee na-eche m na live broadcast, but anụ m ọndanloodu ka m na-adị na-adanloodu since, but today adị m very very happy n'ihu ifunu gị nke nwa especially, because I wish na enwe m ike ịfụ gị before I mee travel, because achọ m iji anya m wee fụ gị. Ọ dị mma bụ Mesaya Chukwu zitere na ebe ụmụazụ ndị Igbo. Because obodo anụ aka m bụ onye ọfụ n'obodo a, just came and moved the board. Since we on a Nigeria, we could grind a little bit to be Afra, no, and I bumble little while we get even again and then my job, I drum involved. But then when my brother soon and everything, now then I'm my job, I go the right place because after the teacher, what they had, they want to get the name of state, Abahe, Bagana, Brabahe, Bodo County, so more than Abahana, this is not the right thing. Don't get all of the Adam, that this is good Biafra, not that little bit in there today. So I've been so happy, I should be able to go ahead and take it. When I say, I can't get a little bit of a Nda na ba mba di iche e ka yesi we nke ilebe nda anwa because nda anwa ba wa problem o na nda anwa na okuma okwa nda la people like o mo ebe na aguna na page radio bi afa ebe ndi igbo na enyo jizo kalu award and all these things kedi ka this kind of be yesi we no na ebe ama na radio bi afa na ebe exist o bi ji o jizo kalu award but the best thing they have to do at this very moment.
Aga m asaghị, chee ka m asaghị, biko nwanne m ime na-akpọ anya ụmụnne gị nọkwa ebe a maka adịghị ama ama. O nwekwa onye nwe enyemaka ọ ga-enyere ya, ọ sị na akwụkwọ ya ezuchaghị oke, biko na agba mbọ nyere ya aka, ọ ndị rijuchara afọ n'ebe a. Ihe m chọrọ ịgwa gị nwa, ọ bụghị taa ka Amerịka bidoro kpawa ike ihe ọjọọ. Ile anya mgbe ụmụ Izrel chọrọ inwere onwe ha, iwezuga onwe ha n'ihe ọjọọ, ọgwụ ndị nọ na Amerịka sị na ha agaghị enweta Izrel. Ọgwụ ndị Juu nọ na Amerịka sị mba na agaghị enweta Izrel. Ọgwụ ndị Juu nọ na Amerịka sụrụ ngwa agha, a ga-aga arịa ọha ego, ha sị mba na ha ejighị ego, kama ha nwere ego wee gaa zụọ ngwa agha, tinye n'ụgbọ mmiri ka ọ bịa Izrel bịa mebisi ihe a na-eme. N'ihi na ha gwara Ben Gurion sị ya na ha achọghị ka eweta Izrel ma ewetaghị Jerusalem niile. Ben Gurion asị ha gba nkịtị ka ha wee gere Tel Aviv were malite. Ha ajụ Chineke ihe Mesaya kwuru na akwụkwọ Aịzaya lekwa ihe kwuru ebe dị otu. Ha ajụ ndị ya nọ na Amerịka sị na ha ejighị ego, ha atụwa ego overnight zụọ ngwa agha tinye n'ime mmiri ka a bịa lụọ ọgụ n'Izrel. Ọ bụghị ngwa agha eji alụsi ndị iro Izrel ọgụ, mba ọ ka ha malụsi ụmụnne ha ọgụ. Ben Gurion dịnye ndị mmadụ ha aga n'ime oke osimiri tinye ha na-akpọ dynamite n'okpuru ya. The consignment sank n'ime mmiri na Mediterranean. Ọ bụ ihe ndị Amerịka na-eme. Ndị Amerịka wee ọdachi ụmụnne anyị amam ihe na-eche na hamburger. O nwe ihe na hamburger Amerịka ha na-ata atacha isi emebie ha. Agwara m ha n'ihu na Amerịka mgbe ha na-agba ọsọ, ụmụnne anyị na Amerịka wụ ndị iberibe.
Ihe a na-enye m concern because amam ka
listen, I want to say something. Ya ntị gbagwa ihe. Onye ọbụla nwe nwanne na Amerịka ga-agwa nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị si ha pụta kwado Biafra. Chineke nna wụrụ m onye aka ebe ụmụnne anyị nọ na Amerịka ga-eji visa bịa ala Biafra. Ma ha kwadoghị Biafra, ha ga-eji visa bata ala nna ha. Ọ masị ha, onye sị na ya siri ike soro ndị iro anyị isi n'isi kara anyị na ịma ihe ọfụma na ị gaghị soro ihe anyị na-eme. Anyị sị gị gaa soro ndị iro anyị, a ga-akwatu gị, ị ga-anwụ, ị ga-ada. We will crush you and we'll continue.
Amen. I pray that this will happen soon because I want to go back to my home. I want to go back to my house. All you know, I didn't be dying down. I'm in happy to be now. All you know, I'm not there for a very long time. Even all the other, I know, all the other, don't want to talk to everyone. I can't happen here like that. People be a jabber and I didn't collide there with some people now. And I'm in all you know. What are they giving us? Change everything that way. I can't hear any more. What are you? I know they did 1,000 naira. I didn't 33 years now. 1,000 naira kicking him one time like that. At my age, 1,000 naira. You can live here. I'm a wedi anana and I'm sure you. But you are not benefiting from me. Kill nonsense, homie.
It's terrible. Amen. Now, you see, Kevin, on the radio, we have an abasozi. And I be kunu ma pana numuko. What in the name of Kunu Manka for me? Kakuana mdibo na lele kwende wachori mwete Biafra.
biko nu na odi nnukwute mkpa onye ọwụrụ nwanne Emeka anya ọkụ ebe a biko ga agwa dede gị obi na Abuja biri na Lagos nwunye bụ onye Yoruba ha na abịa mmanụ na Aguleri obi na Lagos bi na Abuja obighi na Enugu obighi na Owerri a na amị mmanụ anyị na Aguleri ya na ekwu okwu nwanne Nigeria na Lagos na Abuja unu ga agwa ya ndị mmadụ kwesịrị ịmata na ndụ anyị dị na-eme anyị ihere to be honest with you abira ọ kara amasị m na m nọ n'ili ka m gwa gị nke bụ eziokwu mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-aga aṅụ mma ịjụ ha sị ha gara ime enjoyment si ole ụdị enjoyment unu na-emere ihe etu a m nọ m chọọ iwu onye na-achị obodo na England aga m apụta dọọ atọrọ m akwụkwọ sị m ga wụrụ Prime Minister of Great Britain n'ala m ebe m nọ ha sị mba na tọọnụ m erubeghị ọchịchịla ugwu awụsa ọ ga-anọ 32 years tupu ọ lọghachi ya azụ ọzọ nyekwa ndị Yoruba ihe a wụrụ ụdịndụ nwa chọrọ ibi good luck to you mụ aga m ebili ụdịndụ ha ndụ ihere I can't let up of stupid lifestyle amụrụ m ji kpọọ Nigeria asị kpọbiga ya oke akpọrọ m Nigeria asị people don't know how much I hate that country and that ya mere achọ m peace achọ m Biafra enwetara anyụ ihe tinye nye unu Biafra mba achọrọ m ịlụ ọgụ if na ibi achọrọ m ịnwụ n'ime n'ihi na ndụ nka nọ onwe ihe m ji ya eme ọnọdụ m n'ugbu a nwe ọnọdụ arịrị egbu onye Igbo n'ugwu Hausa ihe ka anyị kpọrọ kọntena anyị na-abata na Lagos unu nwee mmiri na Port Harcourt nwee mmiri na Calabasas unu mba unu amaghị ego ebe ahụ bubata ngwaahịa emeghere Dangote naanị wụ ofu onye meghere Calabasas ipọt na-ebubata rice na-ebubata nnu a na-egbusi anyị e were ihe dị aṅaa tinyere anyị na osikapa anyị na-eri na anwụsị ndị ebe anyị agba nkịtị onye ejiri asị ana m achọ ihe mụ na ezinụlọ m ga-eri dịka m gwara ha ma itinye ego na transmitter ị ga-etinye ego bụ ị ga-eli ozu n'ụlọ either you support the transmitter or you use that same money to go and buy casket and coffin to bury somebody that Radio Biafra could have saved unu nye anyị transmitter anyị adọsa Nigeria within 6 Nigeria adaa daa nwụọ bee nwanne m nwoke ndewo ọ dị ka ndị nọ n'ebe ha akụwala egwu dị aṅaa egwu eji eme ihe ime dị iche iche oge niile mgbe anyị ji agbasakwa ya nụ ndewo na unu emeela biko tupu anyị na-agbasa ka anyị nwee ike narozi ebe a ok ngwanụ biko ole ndị na-ekwu okwu ha kwuo biko
nwanne anyị nwoke si ibe Eliza abịa anyị ekele gị anyị sịrị gị ndewo na Malaysia anyị achọrọ m ka m bịa ripiti ihe ndị ọzọ kwuru kama ọbụbụ ibra Malaysia o kwuru anyị nghọta na ị gaghị ala site na Malaysia laghachi na mba Eliza gbara aka anyị mana o nwere meseji ị ga-ewelakwara ndị ahụ gị na ha na ebe ahụ dịka anyị kwugoro n'isi mbụ mbụ na ndị Igbo nọ na Malaysia dị well organized onye isi anyị nọ ebe a anyị nwere ọhanaeze ndị Igbo anyị nwere nke a na-akpọ ofu obi unu gasịkwara ndị ọzọ na-agaghị akpọ nwaaha ebe a na nke mbụ owo ihe owo na a na-eme na Malaysia site na ihe gbasara Biafra kwesịrị ka o ruo aka na ọhanaeze ndị Igbo ka unu na-enye anyị information na ihe na-emenụ na otu o si na-eme ya nke ahụ wụrụ nke mbụ nke abụọ wụrụ isi na o nwere ndị na-achị anyị ndị na-ekwukwu okwu ndị enwe ndị si na ha na-aga ihe gbasara Biafra nọ na Naịjirịa ma na-ajụ ka e dị meseji ndị a na-edelivera ndị nọ n'ụlọ gbasara 215 a na-aga inwe eleshọn bikọs na Chineke bidogo ọrụ ebube ya mgbe o megidere anyị nwee ebe ụgbọelu na-ada ụgbọelu si mba dị iche iche ga-ada n'Enugu ụlọ anyị na-ama na mgbe ọhụrụ ihe Chineke chọrọ Chineke wee gu designer o
na-eme ihe ya mgbe oge ya ruru. Onye ọ na-asọ na-achụ bịa fara ugbu a, mana ugbu a oge ya ruru. Onwe onye na-achị ugbu a ka e bute egbe gbawa kpọkpọkpọkpọ. Ndị Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere agụgụ isi. Ha ga-agụ agụ, ha ga-ede ede, ha ga-ewepụtara iji reda ọnụ gị kpọọ ndị niile nọ na ebe dịgasị iche iche ọ ndị Igbo ka ha wụ. Ụbọchị a nọ na-agụ ihe gbasara all these black Americans, all these superstars, many of them si n'ala Igbo wee bịa. So Igbo nwere ihe. So ma na-asị ndị ahụ na nọ na be anyị Elders Council dịka ịkpọrọ ya, gịnị ka ha na-ekwu gbasara nwanne anyị nwoke a mgbaburu ọsọ a na-asị na ọ dara ada? Ka e meseji ha na-ahapụrụ ndị ọzọ ọnụnụ, ka ndị ahụ asị na ha wụzihu ndị ezigbo ya, ha pdcvu ha. Ihe awụ ajụjụ abụọ m chọrọ ka m jụọ. Nke mbụ wụ, gịnị ka ha na eme iji wee kwụsị ndị a ka ha hapụ ịdịsivu ndị nke ọzọ ahụ asịrị ndị nke anyị na-asị na ha wụhụ ezigbo na ha na-akpọ onwe ndị nke wụ masọpụ? Gị ka anyị masịrị onwere ihe dị iche na masọpụ ugbu a na Biafra. Masọpụ abago na politiks ndị Naijiria dịka anyị nụrụ.
Ọbụgo nọ na webụsaịtị redio Biafra.
So gịnị ka enye m meseji a na-ahapụrụ ndị nọ n'ụlọ, maka na anyị ga na-agbakwa ọsọ anyị ebe a, ndị nọ n'ụlọ na-agbakwa ọsọ ha, maka na anyị mekọta ọnụ anyị wee nwee ike nweta Biafra. Ma ọ na anyị nwee ike na-ezi ha na ndị ahụ na a na-akpọ masọpụ na ọwụsịkwa ihu okwuru ka a na-eme lekwe ndị wụzie ndị nke ọzọ, ọ ga-eme. O nwere ụfọdụ ndị nọ na masọpụ ahụ ga ewedrọ ndị ihe ọjọọ na-afụfụ n'obi na-achọ ka ha soro na-eme ihe ọjọ. Ka ihe wụ dị meseji ndị Elders Council nọ na Naijiria, gịnị ka ha ka ihe wụ dị meseji ha na-edeliva to the poor masses?
Meseji a na-edelivra ha ga-erute those poor masses ntị, ma ọ wụrụ ihe na-eche ka ndị Yoruba dee ya na pepa ha resi ndị mmadụ. Anyị mere ihe onye nwere onye ọbụla na-eme ya n'ụwa mbụ. Anyị kpọrọ Naijiria gaa kọt. Onwe Yoruba pepa vurian nke ndị Awụsa dere ya. Naijiria kwụrụ Biafra fine. Naijiria dahụ kọt eme award cost from Nigeria to Biafra. Ajụọ na kọt si ke ndị a ga-akwụ ego a ₦5,000 iwu asị ndị Naijiria kwa asị you pay that money to the people of Biafra. He de ye de from Nigeria to Biafra. Ọwa anyị nwa mere mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ka ihe nụ na-eme otu n'uche dị iche from ndị ọzọ, anyị emeela ihe ndị ọzọ na-emebeghị. Anyị gara kọt, awa lọyas eguzo n'ihu ha si na anyị chọrọ Biafra. Agbasa ozi ihe ị na-ekwu nwanne m nwoke, ike dị mfe mere adresi the world akwa 10th of June. Ọ nọ na webụsaịtị, ị ga gee ya 10th of June. Ike dị mfe came to London to see us. Agbasa ozi ụwa niile. O nweghị otu ndị nọ n'ụlọ si anọ ya n'ihi na anyị nweghị transmitter.
Okay.
Transmitter dị n'onye anyị sọsọ ọnwa isii. N'aha Chineke, ịla obodo ahụ ga-amata ya ọzọ. Arụ niile dị iche iche, mpụ niile dị iche iche ga-ala. Ndị na-akpọ aha ga-esere akpa ha gbapụ, ọzọ ka ha ga-agba. Unu nye anyị ngwa e ji arụ ọrụ, onwe onye si unu nye anyị ego, unu gota transmitter mburu ya n'isi laa. Anyị ihe anyị si unu nye anyị mgbe oge nke e ji eme adụ aka n'ọnụ pụtara anya gwụbịakwa unu. Ihe a ka a chọrọ, unu nye anyị ya. Ndị isi anyị na-ekwu okwu, ndị okenye anyị na-ekwu okwu, ha nọ na ụlọ ikpe. Ikedife was in court, Ezeozobu was in court, Owerri Federal High Court too akpọ Biafra versus Nigeria. Ha ekomie zoku echere anya anyị na-eme n'ọwụ create awareness. That is nonsense. We are here to get Biafra.
Okay, thank you very much. Na otu aka ha ana m ekelekwa gị ọzọ maka asị ka m kwuwecha ihe niile, ihe mmadụ niile kwuwecha okwu ebe a ma ọ kwuo ihe dị ya n'obi maka Biafra. Onye ọbụla laikiri ka enweta Biafra, maka anyị gbaa ọsọ a otu kwesịrị ka esi gbaa ya, ụtọ gawa anyị si gbaa ya, anyị anweta ihe anyị na-achọ. Na-asịkwanụ ndị Igbo niile nọ ebe a, ndewonu. ka anyị jisie ike. Ndewo.
Ndewo. Ndewo.
Cha 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 Igbo mma mma nọ.
Yeah.
Ụmụ Biafra ya dịrị na mma.
Magawa ndewo.
Aya na-ekwule, aya na-ebele, aya na-akwala. Ụwa niile na-anụkwa n'olu anyị. Chineke nọ n'igwe n'ụwa kwa olu anyị. Okwu a anyị ekwutele aka. Anyị anụkwa n'ozi ziri anyị gbasara inweta igwe eji ekwu okwu ka a ga-edowa n'ala anyị dịka anyị were na-anụ akawa. Ihe m chọrọ ikwu bụ ọwụ anyị ga-ebugharị ọnọdụ a. Anyị edeela ha anyị n'otu n'otu na ịkwụ n'ọdụ ebe a. Anyị ga-akagharị ụbọchị ọzọ anyị ga-ịgbakọ. Onye ga-abịakwa n'elu ya ejikere. Anyị agawurekwa n'aka anyị gaa hụkwa na ndị ga-edu anyị n'ihi anyị amara n'ụwa anyị. Maka o nwere onye a ga-ekpo aka saa, onye a onye ji ego anyị maọbụ onye a ga-enye ego ya ejide. Ọ bụrụ na nchọrọ iwepụta owewepụta nke mgbe were ihe tila hụ n'akpa saa onye a ga-enye ego aka ma ọbịa ma ama onye ọwụ. Biko nụ ka anyị bugharị ọnọdụ a. Mgbe anyị gaga ịgbakọ ọzọ, anyị aga nọrọ nga ahụ kwuo otu a ga-esi ndị anyị ga-enyefe ihe gbasara Biafra n'aka na Malaysia. Anyị ekwukwe na onye otu a ga-esi weta ego were kwado nwanne anyị nwoke. Mgbe anyị na anyị ga-akpọ oge ọzọ ịga bịa, anyị aga asị gị lekwe ihe anyị wetara were ye were tinye aka. Anyị amarakwa n'otu ọ ga-esi jee mara na akpa ọ ga-ebani. Anyị amara na akpa ọ ga-aba. Anyị ejidekwa na mpempe akwụkwọ ya. E nwere ndị ọha na eze nga. Ndewo.
Ndewo.
Biko mbelivu na onye ọbụla na-abịa akwụtesịrị ọfụma. Ọ bụ na-ekwu na just to round it up. My brother Ikechukwu, right? Ikechukwu, biko ọ nwere misunderstanding unu na-enwe. Anyị adọkwa azọ ọchịchị na ndị enyere ya, but o nwere ihe na-enye confidence. Anyị na-enye onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo advice. Ebe ọbụla ị nọ na Malaysia, try ya join ya One Igbo organization. Ka pipo mmadụ gị eji ebutasị ndị mmadụ tụọ na ego. Pipo enwe the confidence nye gị ego. Mmadụ na-achọ onye ọbụla na-ewepụta 10 cents na to support this Biafra transmitter project. Onye ahụ onye na-like ọtụtụ ego ahụ wee si na ọmụrụ onye o nyere ego. So my advice is that try ya baanụ one association or the other. Ọ ga-emekwa pipo amarụ ndị unu. So that tomorrow you say see with ego, people are free, yeah, yeah, go gather. Mount the issue that I get with that transmitter. So I put around there and wear that, no, like over somebody in the pool, no, if we're in where's that, or your brother has, or what are you has, nobody, people like me have a lot of much responsibility. Do you understand? So, because you're in the pool, whoever they come by, let me say, it's to a pool. I need to a shift to the meeting next other time because my mother was in a Akuro to Tuba Wayne or Moyala. I know that I know that I have been mother like afraid we keep it here and we put here but I may organize because I'm not like you have been organized or the I had a good Malaysia to 10 million naira so I believe that now I got it easy. I will have to organize ourselves. But don't you change the kit that people are going to go, you know. And I got one of that. But that advice, I'm over there. No. From what you want, you know. As a poor day, I couldn't, I can't defend. I'm on board on Ohanes and he was a president. We saw his efforts and achievements. So, our advice, everybody not here, by one union or the other, the Bayern will run on Nigeria. Ka anyị na-arapụ ịdị etu sọsọ na anyị nwere ọnụ. Ọ bụ ịba one because ndị baasị na-anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ọ igwe bụ ike. ọ bụ duru ndị asịna nna ndazi ka iwe mgbe ahụ asị na o mere ihe niile o mere based on Igbo State Union mgbe enwere Igbo State Union ndị Igbo akwụrụ ya n'azụ so ọ bụrụ na anyị ga-apụta join ya Igbo organizations o nwere ihe anyị na-ememe nwa achieve as Igbo people ndị embassy a na-atụ anyị egwu because ha gbara na ọ bụ mgbe ha nọkọta sponsor ka anyị na-etisi ọhaneze and they succeeded for 2 or 3 years anyị nwere ọhaneze in Malaysia. But today, I'm very, very happy that our people were that Igbo man spirit among us. Those people know that the organization had not died. So now we are back. So my advice that every one of us was trying one thing or the other. Kindly present God Igbo cause. Kindly present to the best of our abilities. So they took for our time. We want to know that God goes.
Adewala ahụ ụgwọ otu o siri dị unu si m nọrọ m anọrọ unu si m lama ala
because ego ole bụ the balance for the road
ihe fakwa 28,000
the price for the transmitter was 15,000 pounds but the world has atotago 22 so ihe a na-elezi anya is 28,000 pounds which this my brother sikwa n convert na ihe anyị convert tara 145,000 Malaysian ringgit. Oh, no, some convert ever.
Okay. If you get that, so all the motor brother and India, don't have a barrel here in India. So it's something IJ Abraham Storm. Matter how to come about it, it's small money, but it's also a big money. So that whatever Malaysia can pass a message.
Ndewo.
Whether we will rule them or not rule them, but I believe we will pass a very strong message. So, I can never do that. I didn't want to follow me for that. Can you say that? We do that. That also, what we need to do? Should we do it? So, who could you wear? Jackie, you should wear. No, Baba, Morgan. Strong rider, but ask for not violence. But I'm on a time, guy. When Malcolm X will set in.
Of course.
And when Malcolm X set in. No, but no country ever fight through civil war and win.
Never.
So and Nigeria, I had very, very cautious of that. And the mother that I'm this transmitter. Fag a mother that outside of Tagoka. It work at them. Yeah.
Ngwanụ ụmụnne ka anyị gwa ndị anyị na ha na-awụ ụlọ ka ha hapụ anyị na anyị emechiela biko anyị were ohere na-agwa ndị niile gara anyị ntị ụmụnne anyị niile ebe ọbụla ha nọ n'ụwa Chineke kere eke unu echefukwala isogwa anyị ọzọ anyị ga-agbasa ozi ọzọ 2 AM Malaysian time ugbo 7 PM na London elekere anyị asaa na uhuruchi elekere anyị abụọ n'isi ụtụtụ na Malaysia anyị ga-ewetara unu ozi ọzọ n'oge ahụ kwana ka osote onye isi anyị bụ Dr. Ike dị mfe ga-ekele ndị Malaysia na mbọ ha gbara bik ana m arị unuko n'ụmụrụ anyị oge ahụ n'ihi na Dr. Ike dị mfe ga-ekwu okwu gbasara mbọ ndị Malaysia na-agba onwe onye gwara anyị n'unu bịa Malaysia na ihe na-agaghị eme unu n'unu ga-ama na mmadụ nọ n'obodo a ụbọchị nketa unu egosipụtara ya ọ bụ ihe ọṅụ bụ ihe obi aṅụrị inye m n'ikpete maazụ na m ga-ahụ na mọnde m ga-akpọ ndị Biafra n'ezie n'ezie biko Chukwu ga-agọzi onye ọbụla n'otu n'otu chebe unu na ezinụlọ unu n'ime kama na nke kacha nke bụ na onye nwe anyị ga-echebe obodo anyị bụ Biafra ndewonu.
Shiva Saturday and I got to see an SMS. On your boy was your one there. My own Hanes a Sigike. I am a good bend. So when you're not here, we'll be maybe Hanes a Biafra. anaghị aga n'ihu n'aha Jizọs. Ọ bụrụ n'afọ Jizọs, ọ bụrụ n'ike na ọbara Jizọs. Ezi onye nwe anyị, anyị ekeleewu n'oke ụbọchị nke dị otu a. Anyị ekeleewu n'ebe ndụ, anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Anyị nwadị ụmụ Biafra, anyị na-asị na ekele n'aha Jizọs. Ezi onye nwe anyị, dịka anyị siri wee gbakọ ebe a, anyị wee nye anyị ọgụgụ isi ka isi onye Solomon na akwụkwọ nsọ. Anyị wee na-atụ atụmatụ nke ga-eme na Biafra ga-aga n'iru. Anyị na-asị eze ebube n'ife ịkpadoro ịta n'azụ na ya. N'ihi nke a, Biafra ga-aga n'iru n'aha Jizọs. Anyị siri wee nọkọ ka anyị na-akwado ka anyị na-anaba anyị nke dị n'iche n'iche. Ezi onye nwe anyị, ka nye ndị mmụọ ozi wee banyela anyị, nye ndị mmụọ ozi wee banyela ezinụlọ anyị, banyekwara ụmụ Biafra, ọkachasị onye isi anyị nke si mba Eliza wee bịa. Ezi onye nwe anyị, ka ọ na-anakwa ịga anọnyere ya n'aha Jizọs. Ị ga-enyekwa ya amamife ka o si wee bụrụ okwu ala nke ndị ụmụ Biafra. Ezi onye nwe anyị, ị ga-apụ ụdị na-enyekwa ya ngọzi gị ka eziokwu wee na-afụta ife. Eze nke ndị eze, transmita nke a na-ekwu okwu ego a ga-eji wezi transmita, anyị sịrị ọ dị n'elu ka ọ daba m n'aha Jizọs. Anyị sịkwara na ọ dị n'ala ka o puo m n'aha Jizọs. Ezi onye nwe anyị, nye anyị ego, nye anyị ife nke a ji wee mee ka ego wee pụta n'oge na-atụghị anya, ka transmita ka ọ bụrụ ife anyị ga-egota, ka e wee gbasa ozi n'ikpeazụ naanị ụka ga-ebu n'aha nsọ gị elu. Bịa chekwara anyị n'obodo Malaysia, chekwara anyị n'aka ndị imiga, n'aka ndị oke, n'aka ndị gangsta, chekwara anyị n'aka ndị ajọ, n'aka ndị ajọ mmụọ. Ezi onye nwe anyị, ọrụ niile nke na-abịa na Malaysia, anyị ewepụ na ndụ ndị Biafra n'aha Jizọs. Anyị na-asị ebe onye tiri aka ka ọ gazie rịọ, ka ọ kọta ife dị mma n'aha Jizọs. Bụ a nọnyere anyị, ife niile a ka anyị were ekwe na ị ga-emezuru anyị site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ubedụrụ unu.